The sermon, My Redeemer Liveth, was delivered on April 10, 1955, at Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Ulalikiwa muomboli wanga alimoyo, unalalikidwa pa April 10, 1955, ku Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. My Redeemer Liveth. Mwamboli wanga alimoyo.
Easter greetings to you all this morning. Very happy to be here today in the tabernacle on this great memorial time of the Easter.
Moni wa Easter kwa inu nonse mawauno. Woko ndwa kwambiri kuti ndiri pano lero mukachisi panthawi ya chikumbutso cha chikulu ichi cha Easter.
The Lord has given us beautiful day for this worship, and we're here this morning in celebration of the greatest event that ever happened in the world, the resurrection of our Lord Jesus.
Ambuye atipatsa ife tsiku lokongola la kupembedza uku, ndipo ife tili pano mawuno muchikondwerero chachochitika chachikulu chimene chinayamba chachitikapo mudziko, chiukitsiro cha Ambuye wathu Yesu.
He was great in his death, but man can die. But there never was a man who could raise from the dead but him.
Amen.
And there's where our hope lays this morning, in the resurrection of our Lord.
Iye anali wankulu mwimfa yake, koma wanthu akhoza kufa, koma sipanayambe pakhala munthu yemwe anakhoza kuuka kwa kufa koma iye. Ndipo apo ndipamene ziyembekezero zathu.
As I was coming in this morning, walking up through the aisle, I stopped a few moments back there to look. Looked around over the audience, and I thought, out early this morning are the people under expectations to come out and hear the words read, a hymn sang. It's a commemoration of one who holds our lives in his hand today.
Ndikuyenda kudutsa mukampita ine ndinaima mphindi zingapo kumbuyo uko kuti ndiyang'ane. Ndinayang'ana mozungulira pomvetsera ndipo ine ndinaganiza kutuluka molawirira mawauno anthu anali pansi pa ziyembekezo kuti abwere kuno ndikudzamva mawu ali kuwerengedwa ndi nyimbo zikuimbidwa. Ndipo ndi chikumbutso cha mmodzi yemwe akugwirizira mioyo yathu mudzanja lake lero.
I thought of the faces that I used to see on the early mornings years ago. They lay in these cemeteries around here waiting the event of their resurrection.
Ine ndinaganiza za nkhope zimene ine ndinkaziona molawirira mmawa zaka zapitazo. Izo zagona mu manda awa kuzungulira kuno.
Thinking of that, why brings us to this thought that today we are here, we don't know just what time we'll be taken into the place of where they lay this morning. And then that in view, what type of a people should we be and how should we approach this resurrection today?
Kuti lelo ife tili pano. Ife sitili kudziwa basi nthawi imene ife titi tidzatengedwere kumalo akumene iwo agona mmawa uno. Ndiyeno izo zili poonekera. Ndi wanthu amtundu wanji womwe ife tiyenera kukhala. Ndi momwe ife tiyenera kuyandikira pa chiukitsiro ichi cha lero.
In the book of Job, in the 10th, 19th chapter, and the 25th verse, these few words, I know my Redeemer liveth.
Mubuku la Yobu muwa teni, mutu wa 19, ndindime 25, maupa ngono awa, ine ndikudziwa muomboli wanga alimoyo.
Was Job's prophecy and his words after he had seen this day that we're worshiping today, worshiping in the resurrection.
Unali uneneli wa Yobu ndi mawu ake yataona kaye tsiku lino limene ife tili kupembedza lero kupembedzamo chiukitsiro.
I crossing around over parts of the world and seeing different forms of religion and the different phases of worships, it would take a time at length to go to try to explain the different phenomena of religions of this world.
Ine pooloka kuzungulira kumbali za dziko, ndikuona maonekedwe osiyana achipembedzo, ndi magawo osiyana akupembedza. Izo zikanati zitenge nthawi motalikirapo, kuti tipitepo, kuti tiyesere, kufotokoza zopambana zosiyana, zachipembedzo cha mdziko iri.
But today, knowing that we have before us a great day, and we've gathered here this morning just for this early morning worship for a few moments, we will return then to our homes and be back for what we trust today, a healing service.
Umalero po zindikira kuti ife, tilinalo patsogolo pathu tsiku lalikulu. Ndipo kuti ife, tasonkhana pano mawa uno. Basi kupembeza uku kwa molawirira mawa uno kwa mphindi pang'ono. Ife tibwerera ndiye kumanyumba kwathu ndikukabwerera ku chimene ife tikuchidalira lero msonkhano wa machiritso.
We've never had it but about twice or three times since we've been in the services, because usually coming to the tabernacle and around our home people here, the anointing of the Holy Spirit seems like it just doesn't come right here because it's home.
Ife sitinakhale nawo konse iwo koma kawiri kapena nthawi zitatu. Chiyambireni ife tiri takhala pa mu misonkhano. Chifukwa kawiri kawiri kubwera kukachisi ndikozungulira anthu akwathu kuno. Kudzoza kwa Mzimu Woyera kumaoneka ngati iko sikumabwera bwino basi pano chifukwa ndi kwathu.
Once it was and down at the Jeffersonville High School, and then it was once here at the Tabernacle.
Kamodzi izo zinachitikapo ndi uko ku Jeffersonville High School. Ndiyeno izo zinachitikapo kamodzi kuno kukachisi.
And ever since I woke up this morning, I seemingly come in a little late, but that was for a purpose. I was awake this morning way before day and waiting. And I just believe that we're facing a great service today in the healing service.
Ndipo kuchokera pamene ine ndinauka mawa uno, ine mwakuoneka ndabwera muno mochedwerapo pang'ono. Koma izo zinali pacholinga. Ine ndinali nditauka mawa uno kale tsiku lisanayambe, ndipo ndimadikira. Ndipo ine ndikungokhulupirira kuti ife tikupenyana ndi utumiki waukulu lero, mu utumiki wa machiritso.
And the boys are going to give them the cards now, and they'll give them out this morning at 9 o'clock for the healing services coming on. And I believe the Lord is going to give us a great time.
Ndipo anyamata ife tiwapatsa iwo makadi tsopano, ndipo iwo awapereka iwo mawa uno ma-9 koloko a mautumiki a machiritso amene akudzapo. Ine ndikukhulupirira Ambuye atipatsa ife nthawi yayikulu.
So we'll worship him in prayer and in song and the speaking of the word, and then try to be away today this morning at 7. If possible, so every person can come back and have adequate time to make ready for the service.
Chotero, ife timupembedza iye mu pemphero ndi mu nyimbo ndi kuyankhula kwa mawu, ndiyeno tiyesera kuti tichokeko lero mawa uno ma-7 ngati nkotheka. Chotero munthu aliyense akhoze kukabwerera ndi kukhala nayo nthawi yokwanira kuti apange kukonzekera kwa utumiki.
The prayer cards will be given out just at 9, so that won't interfere with the rest of the services.
Magari abembero atakhala kuperekedwa pa 9 pomwe. Chotero kuti izo zisati zisokonezane ndi mautumiki wena onsewa.
Then tonight, of course, is the baptismal services also. We wish you all to attend these. The strangers in our gates and so forth. We're so happy to have you this morning. See this sunrise service in the tabernacle filled up.
Ndiyeno usiku uno ndituti pakhala mautumiki a ubatizo naponso. Ife tikukhumba kuti inu nonse mudzakhalepo pa izi. Alendo muzipata zathu ndiwena hotelo. Ife tili okondwa kwambiri kukhala nanu inu pano mmawa uno. Kudzaona utumiki wakutuluka kwa dzuwa uwu.
Now, on the different thoughts now today of religious worship, in many places they worship the ancestors that's gone on.
Sopano pa malingaliro osiyana tsopano lero, akupembeza kwa chipembezo, mumalo ambiri iwo akupembeza amagezana, amene anapita kale.
For instance, if we go to China this morning, and speak the word of God, or Japan, they will wonder what God you were speaking of, because every person that dies is a God as soon as he dies.
Mwajitsanzo ngatife titati tipite ku China mawa uno, ndi kukayankhula mawu okuti mulungu, kapena ku Japan, iwo akanati adabwe mulungu yemwe iwe unali kumukamba. Chifukwa munthu aliyense amene amafa, ndi mulungu mwansanga pamene iye afa.
And if we go to the Buddha worshippers or the Mohammedans, they don't believe that Christ rose from the dead. They do not believe that he even died. They say he got on a horse and rode off and went to heaven.
Ndipo ngati ife titati tipite kumene opembeza Buddha ali, kapena osiyana achi Muhammad, iwo samakhulupirira kuti Kristu anauka kwa kufa. Iwo samakhulupirira kuti iye anafa mkomwe. Iwo amati iye anakwera pakavalo ndipo anakwera nachoka anapita kumwamba.
But today we really have the truth and the light of life. There's no doubt in my mind today, as a gospel preacher of Christianity, I have no doubt at all in my mind, not one shadow of doubt, but what we positive have the sealed truth.
Amen.
Other religions may be all right, but we have the truth.
Komalero ife tirinacho kweni kweni chonadi ndi kuwala kwa moyo. Palibe kukaikira mu malingaliro anga lero, monga mlaliki wa utenga wa Chikhristu. Ine ndilibe kukaikira mkomwe mu malingaliro anga. Palibe mthunzi umozi wakukaika, koma kuti ife motsimikiza tilinacho choonadi chosindikizidwa kuti zipembezo zina zikhoza kukhala zolondola, koma ife tilinacho choonadi.
If we notice today that watch the seasons, surely the great God of heaven who made all the heavens and earth made.
Ngati ife tikuzindikira lero izo popenya nyengo, ndithudi mulungu wamkulu wakumwamba yemwe anapanga miyamba yonse ndi dziko lapansi anapanga.
If you can see the way his mind was running, how he has the fall of the year, the death, then the spring of the year, the resurrection. In order you have to die in order to have resurrection.
Ngati inu mungakhoze kuona momwe malingaliro ake anali kuyendera. Momwe iye aliri nako kugwa masamba kwa mchaka imfa. Ndiye kuphukira kwa mchaka chiukitsiro. Polinga kuti iwe umayenera kuti ufe, polinga kuti ukhale ndi chiukitsiro.
It's through death that always brings life. You only live through death.
Ndikupyolera mu imfa yomwe nthawi zonse imabweresa moyo. Iwe umakhala moyo kokha kupyolera mu imfa.
Did you ever stop to think that the human race lives through death?
Amen.
Something has to die so you can live.
Kodi inu munayamba mwayima kuti mulingalire zimenezo kuri mtundu wa anthu umakhala moyo kupyolera mu imfa. China chake chiyenera kuti chife kuti iwe ukhoze kukhala moyo.
Food, plant life, animal life, all dies, and through that death we eat the food, and the food that we eat, the dead substance of something else, produces the life cells of blood that comes into our body.
Chakudya, moyo wa zomera, moyo wa zinyama, zonse zimafa. Ndipo kupyolera mu imfa imeneyo, ife timadya chakudya. Ndipo chakudya chimene ife timadya, zinthu zakufa za china chake, zimabala makhungu a moyo wa magazi umene umabwera muthupi lathu.
So we only live and grow and breathe and eat by life, and now, and by death. And we have to have death in order to produce life then.
Chotero ife timakhala kokha moyo, ndi kumakula, ndi kumapuma, ndi kumadya ndi moyo, ndipo tsopano ndi mwa imfa. Ndipo ife tiyenera kukhala ndi imfa polinga kuti tibale moyo ndiye.
Now, this message that was read to us this morning, we would call it the Great Commission, for it was the last commission our Lord gave His disciples.
Tsopano, uthenga uwu umene unawerengedwa kwa ife mawa uno, ife tikanati tiutche iwo kutuma kwakukulu, pakuti iko kunali kutuma kotsiriza kumene Ambuye wathu anawapatsa ophunzira ake.
To go into all the world and to preach this glorious good tidings of the resurrection to all the world for a witness, and then He would return. And its signs and wonders would accompany this message that was to be preached.
Kuti apite ku dziko lonse ndi kuti akalalikire uthenga wa ulemerero uwu, nkhani yabwino ya chiukitsiro kwa dziko lonse mwa umboni. Ndiyeno Iye akanati abwerere, ndi kuti zizindikiro ndi zodabwitsa zikanati zitsatire uthenga uwu umene unali woti uzilalikidwa.
And today, in the countries we find, even under Christian religion, that we find the people in America, many of them, with all good and due respects to it, we're trying to find great churches and cathedrals and great programs and so forth.
Ndipo lero mu maiko ife timapeza ngakhale pansi pa chipembedzo cha Chikhristu, kuti ife timapeza wanthu mu America ambiri a iwo ali ndi kulemekeza konse kwabwino ndi koyenera kwa izo. Ife tili kuyesera kuti tipeze mipingo yayikulu ndi makachisi ndi madongosolo akulu ndi zina zotero naponso.
On Easter today, the great churches and crosses are polished for this great service of Easter.
Pa Isitala lero, mipingo ya ikulu ndi mitanda zili kupukutidwira kutumiki wa ukulu wa Isitala.
And today, literally tens of thousands and millions of dollars will be spent for Easter flowers and so forth, to go on the altars, to decorate these great churches and cathedrals we have today.
Ndipo lero, kwenikweni makumi a zikwi ndi mamiliyoni amadola zikhala zitawonongedwa chifukwa cha maluwa a Isitala ndi zina zotero, kuti zipite pa maguwa kuti akongoletse matchalitchi akulu awa ndi makafidulo amene ife tili nawo lero.
And in Rome, the head of the Catholic Church, in there, in that great morgue, St. Peter's, where the dead people are buried.
Ndipo mu Roma, likulu la mpingo wa Katolika, mmenemo iwo mosungira mitembo mwa mukulu muja mwa Petulo Woyera, kumene wanthu akufa anayikidwamo.
They love to say in the Catholic Church that we have it because we have the body here of St. Peter laying here.
Iwo amakonda kunena mu mpingo wa Katolika kuti ife tili nacho icho Chifukwa ife tulinalo tubi kuno la Petro woyera lagona muno.
We have the body of different apostles and disciples and great men who died and are, their bodies are buried here.
Ife tulinalo tubi lato umuyosiana ndi opunzira ndi amuna akulu amene anafa ndipo ali. Matubi yao anaikidwa muno.
And they look upon that as if that was some great a vindication to their phase of religion that they have God.
Ndipo iwo amayangana pa chimenecho ngati kuti icho chinali kutsimikizira kwina kwakukulu kugawo lawo la chipembedzo kuti iwo ali naye Mulungu.
But it's always been my contention, friends, that those things mean nothing.
Amen. It isn't.
Koma icho nthawi zonse chakhala chotsutsa changa abwenzi kuti zinthu zimenezo sizimatanthauza kanthu. Izo sindizo.
Any man can die and lay in the ground, but what rose from that is what we worship today, a living, resurrected, ascended Lord Jesus who lives today. Many people can die.
Munthu aliyense akhoza kufa ndi kugona mu nthaka, koma chimene chinauka kuchokera mmenemo ndi chimene ife tikuchipembedza lero, Ambuye Yesu wa moyo woukitsidwa, wokwera mmwamba, amene akukhala moyo lero. Anthu ambiri akhoza kufa.
Last Friday, people crawled on their knees up the steps of the Vatican, and many people went in and celebrated the death, which was a great and tragic thing that happened to Christ.
Lachisanu latha, anthu anakwawa pa maondo awo kukwera mastepe aku Vatikani. Ndipo anthu ambiri anakalowa umo ndipo anakakondwerera imfa imene inali chinthu chachikulu ndi changozi chimene chinachitika kwa Khristu.
But he had to do that in order to prove that he was Christ.
Amen.
But today is the day of the resurrection.
Amen.
This sealed it forever.
Koma iye anayenera kuchita zimenezo polinga kuti atsimikizire kuti iye anali Khristu. Koma lero ndi tsiku chiukitsiro. Ichi chinasindikiza izo kwa nthawi zonse.
Now he is not dead. He is alive today.
Amen.
Living in every heart and every person.
Tsopano iye sali wakufa. Iye ali wa moyo lero. Akukhala moyo mu mtima uliwonse ndi munthu aliyense.
Man of old, as he looked forward to this day, the old patriarchs back in the Bible, Abraham, Isaac, Jacob, Job, many of the old patriarchs looked forward to the time that Christ would raise from the dead.
Amuna akale pamene iwo anali kuyang'ana mtsogolo ku tsiku lino, mbadwa zakale mbuyo mu Baibulo, Abrahamu, Isaki, Yakobo, Yobu, ochuluka mbadwa zakale ankayang'ana mtsogolo ku nthawi yomwe Khristu akanati adzauke kwa akufa.
I think of Job, the one we were reading of a few moments ago, look forward to this morning.
Ine ndikuganiza za Yobu mmodzi yemwe ife tinali kumuwerenga mphindi pang'ono zapitazo. Ankayang'ana mtsogolo kumawa uwu.
When he was old, stricken in age, and his flesh was simply falling from his body from sores, his heart was broken in grief, and every mortal part of his being was withering away.
Pamene iye anali wokalamba, wokanthidwa mu msinkhu, ndipo mnofu wake unali mopheka ukugwa kuchokera pa thupi lake ndi zilonda. Mtima wake unali utasweka mwachisoni. Ndipo gawo lililonse la chivundi la umunthu wake linali likunyalapo.
And a great man like that, who made a great impression to the world at his day, and to see that all that is he was and the greatness.
Ndipo munthu wamkulu monga uyo yemwe anapanga chokopa chachikulu kwa dziko mu tsiku lake, ndipo poona kuti zonse zimene iye anali ndikukula.
He said he would go to the cities of the east, and the princes would bow before him on account of his wisdom. But here he was at his wit's end. Everything was gone, seemingly. His body was gone, his property was gone, his children was gone. All that he had was gone.
Koma pano yanali, pamapeto anyonga zake. Chiri chonse chinali chidapita mwakuoneka. Thupi lake linali litapita, chuma chake chinali chidapita, wanake anali adatha, zonse zimene iye anali nazo zinali zitapita.
And then God in his mercy come down to Job and he give him another sense that he could open his eyes and see the day that when there would be a body he would receive.
Ndipo ndiye Mulungu muchifundo chake anabwera pansi kwa Yobu. Ndipo iye anamupasa iye mphamvu ina kuti iye akhoze kutsegula maso ake ndi kuliona tsiku limene pakanati padzakhale thupi limene iye akanati adzalilandire.
He knew that there was coming one, a just one, who would stand in his place, who would raise up the body of the dead, and would, he said, I know that my Redeemer liveth. I like those positive words that he's spoken in.
Iye anadziwa kuti panali kubwera mmodzi, mmodzi wolungama, yemwe akanati adzayime mumalo ake, yemwe akanati adzaukitse thupi la akufa. Ndipo akanadzatero, iye anati, ine ndikudziwa kuti momboli wanga ali moyo. Ine ndimawakonda mawu otsimikizawo amene iye anayankhula mu izo.
Not, I hope so. I have a feeling there will be. That's about the attitude of many today. I have a hope that someday.
Osati ine ndikuyembekeza chomwecho. Ine ndilinako kumverera kuti kudzakhala kuli. Ndicho pafupi katengedwe kaochuluka lero. Ine ndili ndi chiyembekezo kuti tsiku lina.
But Job had more than that. Amen. He said, I know my Redeemer liveth. The positive side of it. No more in the negative. It's all positive.
Koma Yobu, analina acho choposa icho. Yanati. Ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo mbali yotsimikiza ya izo osatinso zakukayikira izo zonse ndizotsimikizika.
And if the day that we only have a cross on top of the church to show which that's all right, that Christ, we believe in Christ's death, burial, and resurrection.
Ndipo ngati lero ngati ife tikanangokhala ndi mtanda pamwamba pa chalichi kuti tisonyeze chimene. Izo ndi zabwino kuti Khristu. Ife timakhulupirira mu imfa ya Khristu kuyikidwa ndi chiukitsiro.
If we only have a few dead bodies of dust laying under the church that some of the saintly people were buried in, that we only have that as a hope, then we're among all people most miserable.
Ngati ife tikanangokhala ndi matupi afumbi angapo akufa atagona pansi pa mpingo ndi wena anthu oyera atayikidwa mkatimo amene kuti ife tikangokhala nazo izo ngati chiyembekezo ndiye ife tili pakati pa anthu onse omvetsa chisoni kwambiri.
But today how thankful we are.
Amen.
We don't have the dead bodies, but we have the resurrected spirit.
Amen.
Of the Lord Jesus Christ, that he rose from the dead triumph.
Koma lero ndife oyamikira bwanji. Ife tilibe marupi akufa, koma ife tilinawo mzimu woukitsidwa wa Ambuye Yesu Khristu, kuti iye anauka kwa akufa mwachigonjetso.
It's not no more, I guess so. You could look at the cross and guess so. You could look at a body laying in the ground and say, I guess so and I hope so.
Izo siziri banonso inendikulingalira chomwecho. Iwe ukoza kuyangana pantanda ndikulingalira chomwecho. Iwe ukoza kuyangana patupi litagona munthaka ndikuti ine ndikulingalira chomwecho. Ndipo ine ndikuyembekeza chomwecho.
But when the vision that struck Job has ever become a reality, the resurrection of the Lord Jesus by the Holy Spirit in the heart, then you've got, I know my Redeemer liveth.
Koma pamene masombenya amene anamugunda Yobu ayamba atakhala chenicheni, chiukitsiro cha Ambuye Yesu mwanzimu oyera mu mtima, ndiye iwe uli ndi ine ndikudziwa muumboli wanga ali moyo.
All the shadows faded away, all the old darkness of hope so and maybe so and we trust it'll be that way, it's all faded away to everybody that has ever made their heart a sepulcher to the Lord Jesus Christ.
Mitunzi yonse yazimirira, ndima wonse wakale wa ndikuyembekeza chomwecho, ndi mwina chomwecho, ndife tikudalira izo zikhala mwanjira imeneyo. Izo zonse zazimirira kutali kwa aliyense yemwe anayamba wapanga mtima wake manda kwa Ambuye Yesu Khristu.
Die with him, buried with him, and risen with him.
Amen.
Raised with Christ in the resurrection, this new hope that God has placed into our hearts today, this new assurance.
Anafa ndiye, anaikidwa ndiye. Ndipo anauka ndiye, anauka ndi Khristu muchiukitsiro. Chiyembekezo chatsopano ichi chimene Mulungu wachikhazikitsa mu mitima yathu lero. Chitsimikizo chatsopano ichi.
It's a hope to those who are looking forward to the time. But when a man or woman has ever been resurrected anew, it's a no-so. Now I know my Redeemer liveth. Why? He lives within my heart.
Ndichiyembekezo kwa iwo amene awuyang'anira mtsogolo ku nthawiyo. Koma pamene mwamuna kapena mkazi wakhala ataukitsidwapo katsopano, ndizo ndikudziwa chomwecho tsopano. Ine ndikudziwa muumboli wanga ali moyo chifukwa iye ali moyo mkati mwa mtima wanga.
Isn't it marvelous today that all shadows has passed away? I hope that I'll come in the resurrection. No more hope, we have the assurance. That's all, we know it. No more hope so.
Kodi sindi chochododometsa lero kuti mitunzi yonse yadutsa kale. Zonse chabwino ine ndikuyembekeza kuti ine ndidzabwera mu chiukitsiro. Palibenso chiyembekezo, ife tili nacho chitsimikizo. Ndizo zonse ife tikudziwa izo, palibenso kuyembekeza chomwecho.
Because something happened in our lives that took all shadows away when Christ the resurrected one came to our sinful conditions that we were in.
Chifukwa china chake chachitika mu mioyo yathu chimene chatengera mitunzi yonse kutali pamene Khristu mmodzi waukitsidwayo anabwera mu zikhalidwe zathu zochimwa zimene ife tinalimo.
And the old things died out in the crucifixion with him at the altar, and we rose anew again with him and live with him and reign with him and seated now in heavenly places. Amen. In Christ Jesus.
Ndipo zinthu zakale zinafa mukupachikidwa ndiye paguwa. Ndipo ife tinauka mwatsopano kachiwiri ndiye. Ndipo tikukhala moyo ndiye, ndikulamulira ndiye. Ndipo takhala tsopano mu malo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu.
We are already raised with him.
Amen.
The resurrection's already passed as far as we are concerned, because we are now risen with Christ.
Amen.
Amen. seated in heavenly places in Christ Jesus.
Ife, taugitsidwa kale ndiye, chugitsiro, chadutsa kale, monga momwe ife tikukuzidwira. Chifukwa ife tilitsopano, ougitsidwa ndi Khristu. Amen. Tikukhala mumalo amwamba-mwamba mwa Khristu Yesu.
No more guessing about it, it's all over. Amen. I just love that.
Amen.
No more hopes, no more wishing, no more all, it's over. We are now risen with Him, sitting in heavenly places.
Palibenso kulingalira za izo, izo zonse zatha. Amen. Ine ndikungo zikonda izo. Palibenso ziyembekezo, palibenso kukumba, palibenso izo zatha. Ife tilitsopano oukitsidwa ndiye. Tikukhala mumalo amwamba-mwamba.
And now, in and above this to the church, you say then, Brother Branham, what does it mean then that we should preach the gospel now? That's our next hope. That's our next thing.
Ndipo tsopano, ndipo mkati ndi pamwamba pa izi kwa mpingo. Inu mukuti ndiye mbale Branham. Kodi izo zikutanda uzachiyani ndiye. Kuti ife tiyenera kumalalikira uthenga wake. Ndicho chiyembekezo chathu chotsatira. Ndicho chinthu chathu chotsatira.
After we are risen with Him, we have the great commission to go into all the world and bring these tidings to the others.
Ife titauka kale ndiye. Ife tilinako kutumidwa kwa kukulu. Kuti tipite mu dziko lonse ndikukabweresa nkhani zabwino izi kwa ena.
What a beautiful morning when Mary Magdalena, Mary the mother, came to the tomb that early morning wondering who would roll away the stone from the grave. Who would be able to take the stone away?
Ndi mawa wokongola bwanji pamene Maria wa Magdalena, Maria amake, anabwera kumanda molawirira mmawa uja akudabwa. Ndani ati akati gubuduzire chimwala pamanda. Ndani ati akakhoze kukachotsapo chimwalacho.
They went on forward by faith believing. And as the morning began to break, the robins and all quit their holler.
Iwo anapitirira patsogolo mwachikhulupiriro akukhulupirira. Ndipo pamene mawa unayamba kutulukira, apwiti ndi zonse zinasiya kuimba kwawo.
First thing, the morning star lit the way and like a great meteor sailed across the earth and hung over the grave where he was at, and an angel stood there and rolled away the stone.
Ndipo chinthu choyamba, nyenyezi ya mmawa inayatsa njira. Ndipo ngati chimwala chachikulu inayandama kudutsa pa dziko la pansi. Ndipo inadza pachikika pamanda pamene iye analipo. Ndipo ngelo anaima pamenepo. Ndipo anagubuduza chimwalacho kuchichotsapo.
And he rose up from the grave triumph over death, hell, and the grave.
Amen.
And said, Lo, I am with thee always, even to the end of the world.
Amen.
Ndipo iye anauka kuchokera mmanda, atapambana pa imfa, gehena ndi manda. Ndipo anati, taonani, ine ndili ndinu nthawi zonse, ngakhale mpaka kumalekezero a dziko.
And today he lives supremely in our lives. And there's no more guessing about it.
Ndipo lero, iye ali moyo mwaukulu mu mioyo yathu. Ndipo palibenso kupeka za izo.
I think Easter is one of the greatest times that there ever was, a time that full gospel, Pentecostal, born again, regenerated people ought to be shouting the praises of God. It's on an Easter morning.
Amen.
When they know that that's a memorial of what's happened to them.
Ine ndikuganiza Easter ndi imodzi ya nthawi zazikulu. Ngati inayamba yakhalapo nthawi imene authenga wathunthu achipentekosite obadwa kachiwiri, anthu osinthika ayenera kuti azifuula matamando kwa Mulungu ndipo pa mmawa wa Istala pamene iwo akudziwa kuti icho ndi chikumbutso cha chimene chinachitika kwa iwo.
Once dead in sin and trespasses, now raised, seated in Christ in heavenly places, knowing our Redeemer lives.
Poyamba akufa mutchimo ndi kulakwa, tsopano oukitsidwa, atakhala mwa Khristu mumalo amwamba mwamba, tikudziwa muomboli wanga ali moyo.
David the prophet of old said, while my flesh shall rest in hope, because he'll not suffer his holy one to see corruption, neither will he leave his soul in hell.
Davide mneneri wakale anati, mwakuti tupiranga lidzapuma muchiyembekezo, chifukwa iye sadzalola mmodzi woyera wake kuti aone chivundi, ngakhale kuti iye asiye moyo wake mu gehena.
Speaking of the resurrection, that God would raise up Christ according to the Scriptures.
Kuyankhula za chiukitsiro, kuti Mulungu akanati adzamuukitse Khristu molingana ndi malemba.
And we risen with him today, are positionally seated with him, and now ready for the rapture to come, waiting for that great time.
Ndipo ife titaukitsidwa ndi iye lero, tili okhazikika mwapa malo ndiye. Ndipo tsopano takonzekera mkwatulo kuti udze, tikuyembekezera nthawi yayikulu imeneyo.
Our flesh shall rest in hope. We know it. There's not a bit of doubt in my mind today.
Tupilatu lidzapuma muchiyembekezo. Ife tikudziwa izo. Palibe kukayikira mumalingaliro wanga lero.
There's not a bit of doubt in any person's mind in here who's ever been born again, but what they'll be there just as sure as there's a heaven above. You've got to believe every promise is right to it. That's all.
Palibe pang'ono pakukayikira mumalingaliro a munthu aliyense muno amene anayamba wabadwa kachiwiri. Koma chimene iwo adadzakhale kumeneko motsimikiza basi, monga kulipo kumwamba mmwambamo, iwe uyenera kuti ukhale uli. Lonjezo lililonse ndilo londola pa izo. Ndizo zonse.
Just be resurrected with him, and then you'll live with him, love him, seated together in heavenly places, waiting for that great time.
Amen.
Ingo ukitsidwani ndiye, ndiyeno inu mudzakhala moyo ndiye. Mukondeni iye, mudakhala limodzi mumalo amwamba mwamba, kuyembekezera nthawi yayikulu imeneyo.
Now, the great commission was to go in after he had rose from the dead. Then the great commission was to go into all the world and preach the gospel to every creature.
So vano kutumidwa kwa kukulu kunali kuti apite umo. Yada ukakale kwa kufa. Ndiye iye kutuma kwa kukulu kunali koti pitani mudziko lonse. Ndipo mukalalikire uthenga.
Every creature was to hear the gospel. That's the commission this morning of the church. And every creature shall hear the gospel. Then when every creature has heard the gospel, then Jesus will return again.
Cholengedwa chilichonse chinalichoti chikamve uthenga. Ndiko kutumidwa mmawa uno kwa mpingo. Kuti cholengedwa chilichonse chimve uthenga. Ndiye pamene cholengedwa chilichonse chamva uthenga, ndiye Yesu adzabwerera kachiwiri.
Did you ever stop to think this morning as far as returning, that is, to become visible? He's already here with us now.
Kodi inu munayamba mwayima kuti mulingalire mmawa uno? Tikanena zakubwerera izo zili, izo zinakhala zooneka. Iye alikale pano ndife tsopano.
We someday, now today, just imagine that his presence being here today. The Lord Jesus is in another world or another dimension, right here today in form of spirit.
Iye, ife tsigulina, sovano lero, tango lingalirani, kuri kukalapo kwake, kukala kulipano lero. Ambuye Yesu ali mudziko lina, kapena dimension ina. Pomwe pano, lero, mumaonekedwe anzimu.
His spirit is blending in with our spirit. Our eyes can't see him because that they're physical yet, unless there would something happen that we could see vision.
Nzimu wake ukulumikizana nkati ndi nzimu watu. Maso athu sangakhoze kumuona iye chifukwa kuti iwo akadali achithupi panobe. Kupatula pakanakhala china chake chitachitika kuti ife tikanakhoza kuona masomphenya.
But he is here just as visible, just as real as he was the day that he spoke to Mary at the grave where he met Cleopas. Amen. On his road to Emmaus.
Koma iye ali pano mooneka basi weniweni basi monga iye anali tsiku limene iye anayankhula kwa Maria kumanda kapena iye atakomana ndi Kleopa pa ulendo wake wa ku Emau.
His presence is here. It can be feel with that, felt with that inner charge.
Amen.
That's on the inside of the human body called the new birth. The soul has been magnetized unto him.
Kukhalapo kwake kuli pano iko kukhoza kumverereka ndi zimenezo kumvereredwa ndi mphamvu ya mkati imeneyo yomwe ili mkati mwathupi la umunthu yotchedwa kubadwa kwatsopano moyo wapatsidwa maginito akwa iye.
And once in a while when you let your minds be concentrated on him, believing on him, after a while, something, a reality, you can feel something sweep over your being. That's the vindication of his resurrection.
Ndiboga mozi mugandhawi, pamene inu mulola malingaliro anu kuti akhazikike pa iye, kukhulupirira pa iye. Pakapita kandhawi, china chake cheni cheni, iwo ukhoza kumverera china chake chikusesa pa thundhu lako. Ndicho chitsimikiziro cha chiukitsiro chake.
It's not a guess so. It's not a hope so. But to every person that's born again, it's a no so.
Izo si ndikulingalira chomwecho. Izo si ine ndikuyembekeza chomwecho. Koma kwa munthu aliyense yemwe ali wobadwa kachiwiri, izo ndikudziwa chomwecho.
It's, you know it, it's right there. And when you become contact with him,
ndiwe ukudziwa izo. Izo zili apo pomwe. Ndipo pamene iwe ukhala utakhudzana ndiye.
I've seen saints say, oh, can you, the presence of the Lord is near.
Amen.
You say, well, there's something, well, certainly he's right there. Right up these rows from the dead, he's standing right by you.
Inenda waona po ye laguri. Oh, munga kozeinu. Kukalapo kwambu ye kulipafup. Iwamari bwanji. Parichina chake. Bwanji nituri. Ye ali apo pomwe. Pomwepo. Ye wawuka kwa kufa. Ndipo ye waima pambali panu pomwe.
Now someday when we go to be with him, these spirits in here that can feel that spirit presses into that.
So vano sigulina, pamene ifetitza vila kuti tikakhale ndiye, mizimu iyi mkati muno, imene ingakhoze kumvelera mzimu umenewo, ukukanikizira mu chimenecho.
That on the resurrection when he makes himself visible, we'll be made visible and have a body like his own glorious body. For when we come from the spirit world, he'll bring us with him.
Ndiye pachiukitsiro, pamene iye adzadzipanga yekha kuonekera, ife tidzapangidwa kuonekera. Ndipo tidzakhala nalo thupi longa thupi lake lomwe la ulemerero. Pakuti pamene ife tidzabwera kuchokera ku mzimu wa chidziko, iye adzatibweresa ife. Ndiye.
All that are dead in Christ will God bring with him in the resurrection. Oh, what an enlightenment. What a blessed thing.
Onse amene ali akufa mwa Khristu, Mulungu adzawabweresa ndiye muchiukitsiro. Oh, ndikuwalitsira kotani. Ndi chinthu chodala bwanji.
Oh, if I wouldn't take this. Oh, if I could be made king over the whole earth and guaranteed to live 1,000,000 years, I wouldn't take odd years worship of the Lord and the things that I've seen in the past year and learned of God for all the riches of the world.
Oh, ngarine ndiganadi disarengeiz. Oh, ngarine ndiganadi ndipangidwe mfumu ya padziko lonse. Ndikusimikizirirwa kuti ndikhala moyo zaka milioni. Ine sindikanatenga kupembeza kwa pachaka kwa Ambuye. Ndi zinthu zimene ine ndaziona muchaka chapitachi. Ndikuphunzitsidwa ndi Mulungu kwa chuma chonse cha mdziko.
This blessed hope after that 1 million years or whatever it be, I would cease to exist.
Chiyembekezo chodala ichi. Zidatha zaka milioni imozi zimenezo. Kapena chilichonse chimene chikanati chikhale. Ine ndikanati ndileke kukhalapo.
Some time ago, Brother Cox sat at the back of the building now and I were sitting on the driveway, comes into the house and some crushed rock was on the road.
Nawi zinazabidazo, Mbale Cox, waima kumbuyo kwa nyumba itsopano. Ndi ine dinali tidakhalapa. Njira yoyendesera pobwera mu nyumba. Ndipo miyala ina yoswedwa inali panseu.
In there was a little fossil of some sea animal or something that lived many, many years ago. I said, look at this thing here.
Menemo munali chiwalo chokumbidwa cha chingono cha nyama ina ya kunyanja kapena china chake. Chimene chinakhala moyo zaka zambiri mbiri zapitazo. Ine ndinati tayanganani pa chinthu ichi pano.
Brother Cox said, Brother Branham, wonder how old that really is.
Ndipo Mbale Cox anati, Mbale Branham, ndikudabwa kuti ukale wake chomwe kweni kweni icho chiri.
I said, well, Brother Cox is perhaps, chronologists would say, up into the millions of years. Way back before this earth was ever inhabited by human beings and in the waters that covered the earth.
Ine ndinati chabwino Mbale Cox. Izo mwina owerengera zaka akanati kupita mpaka kuma milioni a zaka mbuyo kutali dziko la pansi lino lisanayambe kukhalidwamo ndi wanthu. Ndipo madzi ali ataphimba dziko la pansi.
Those animals perhaps lived many, many, many million years ago.
Nyama zimenezo, mwina mwake zinakhala moyo zaka zambiri mbiri, mamilioni ambiri apitawo.
But he said, look, Brother Branham said, isn't human life so short to that life? Just think that fossil still remains after millions of years.
Koma ine, yanati, taonani Mbale Branham, anati, kodi moyo wa umuntu suli wa ufupi kwambiri kwa moyo umenewo. Tango ganizani chiwalo chokumbidwa chimenecho chilipo panobe patapita mamilioni a zaka.
Oh, I said, Brother Tom, there will be a time when that apostle won't be no more. There won't be one shadow of it. But because he raised the dead, I'll live and you'll live forever. Yeah.
Ine ndinaganiza, oh, ine ndinati, Mbale Cox, idzakhalapo nthawi pamene chiwalo chokumbidwa icho, sichidzakhalaponso. Sipadzakhala pali mthunzi umodzi wa icho. Koma chifukwa iye anauka kwa akufa, ine ndidzakhala moyo ndipo inu, mudzakhala moyo kwa nthawi zonse ndi kwa mibado. Yosa werengeka.
When all apostles has faded away and all hoary time has passed away and shadows has dropped, we'll live on and on forever.
Pamene ziwalo zokumbidwa zonse zidzakhala zitazimirira, ndipo nthawi yonse ya ukalamba itapita kale, ndipo mithunzi itagwa, ife tidzakhalabe moyo. Tidzakhala ndikukhalabe kwa nthawi zonse.
Because by accepting the resurrection of the Lord Jesus Christ, we become immortal beings.
Amen.
Groaning in the Spirit, waiting for the time of our deliverance, that we too will be with Him in His blessed presence to live forever.
Chifukwa, pakuvomereza chiukisiro cha Ambuye Yesu Khristu, ife timakhala zinthu zachisavundi. Tikubula munzimu kuyembekezera nthawi ya chiwombolo chathu kuti ifenso tidzakhala ndiye mukukhalapo kwake kodala kukhala moyo kwa nthawi zonse.
What a marvel! No wonder it's thrilled the hearts of the people. No wonder it's brought people to worship.
Ndi chododometsa bwanji. Palibe chodabwisa icho chimakondoweza mitima ya wanthu. Palibe chodabwisa icho chawafikisa anthu potazipembedza.
No wonder that people today will crawl on their knees and touch stones and rub crosses and so forth because something within them, something down in the human soul is crying out for something that they can't find.
Palibe chodabwisa kuti wanthu lero angakhoze kumakwawa pa maondo awo ndi kumakhudza miyala ndi kumasisita mitanda ndi zina zotero. Chifukwa china chake mkati mwa iwo, china chake pansi pa solo ya munthu chili kulirira ku china chake chimene iwo sangakhoze kuchipeza.
The deep calling to the deep. And if there's a deep calling, there's got to be a deep to respond to.
Amen.
There just has to be.
Chakuya kuitanira kuchakuya. Ndipo ngati pali chakuya chikuitanira, pamenepo kuyenera kukhala chakuya kuti chiyankhire kwa icho. Apo payenera kukhala basi.
As sure as that warm sun bathes across the fields when it's blistered from the winter's cold, there's got to be that sun that's put here for something.
Motsimikiza monga dzuwa lofunda limasambisa kudutsa minda pamene iyo ili yowawulidwa ndi kuzizira kwa dzinja, payenera kukhala kuli dzuwa limenelo linayikidwa pano kwa china chake.
Down beneath there, somewhere unseen to the human eye, is vegetation and life that'll spring forth again because that the sun was sent for that very same purpose.
Pansi mkati umo pena pake zosaoneka kwa diso la umunthu pali mmera ndi moyo umene uti udzaphuke kachiwiri chifukwa kuti dzuwa linatumizidwa pa cholinga icho chomwe.
And just as sure as the sunlight of God bathes into the human heart, there's a little hidden something there that man can't explain.
Amen.
It's calling out, there's got to be somewhere.
Ndipo motsimikiza basi monga kuwala kwa mwana wa Mulungu kumasambisa mu mtima wa munthu pali kakang'ono kobisika kenakake mmenemo kamene munthu sangakhoze kukaforokoza iko kakuitana momveka payenera kukhala pali pena pake.
I think of that and my heart quivers for joy.
Amen.
To know that we have the supreme evidence today that Christ raised from the dead.
Ine ndikamaganiza za izo ndipo mtima wanga umanjenjemera ndi chisangalalo podziwa kuti ife tili nawo umboni wapamwamba lero kuti Khristu anauka kwa akufa.
Now, and I think of the times of the Old Testament too when they looked forward to the coming of the Lord Jesus, when they foresaw Him and worshipped at the very thoughts of it.
Tsopano, ndipo ine ndikaganiza za nthawi za chipangano chakale naponso pamene iwo ankayang'anira kukudza kwa Ambuye Yesu, pamene iwo anamuoneratu Iye ndipo anapembeza palingaliro lomwe la izo.
There was something in them calling out, a deep calling to a deep, waiting for a time, looking forward to the time when Jesus would come.
Panali china chake mwa iwo chikuitanira, kuya kukuitanira kukuya, kuyembekezera nthawi, kuyang'anira nthawi pamene Yesu akanati adze.
Now today, after He has come, now back there Satan tried to blind the eyes of those who looked forward to it, to tell him that there was no such.
Tsopano lero yatabwera kale. Tsopano mbuyo uko Satana anayesera kuti achititse khungu maso a iwo amene ankayang'anira kwa izo kuti awawuze iwo kuti panalibe zoterozo.
But somehow another, beyond anything that we can say this morning, but as the Holy Spirit pushed on their heart and give them a hunger and a thirst that there was coming a just one?
Koma mwanjira ina kapena inzake kupyola chilichonse chimene ife tikanakhoza kunena mmawa uno. Koma monga mzimu woyera unkakankhira pa mtima wawo ndi kuwapasa iwo njala ndi ludzu kuti panali kudza mmodzi wolungama.
Job, now think, 4,000 years. 4,000 years before the coming of the Lord Jesus, Job saw the resurrection.
Yobu sobano taganizani. Zaka zikwizi nai. Zaka zikwizi nai kudza kwa Ambuye Yesu kusana chitike. Yobu anaona chukitsiro.
And when he saw it by vision that it would be 4,000 years before it happened, he had the assurance that I know my Redeemer liveth.
Amen.
That the last days he'll stand on the earth.
Ndipo pamene iye anachiona icho mwamasombenya kuti icho chikanati chidzakhale zaka zikwi zinayi izo zisanachitike, iye anali nacho chitsimikizo kuti ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo. Ndipo pamasiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi.
Though the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God,
Amen.
Whom I'll see for myself, and I shall behold and not another. There was a deep calling to the deep in Job.
Ngakhale mphusi za thupi zionongwe thupili, komabe mthupi langa ine ndidzamuona Mulungu, yemwe ine ndili ndidzamuone mwini wanga, maso anga adzamupenya. Ndipo osati wina panali chakuya chikuitanira kuchakuya mayobu.
Satan might try to blot it out with death. He might say, yes, Job, you're going into the grave. Skin worms will take your body. That's right. We know that.
Satana akanakhoza kuyesera kuti achifutepo icho ndi imfa. Iye akanakhoza kunena, inde Yobu, iwe ukupita mmanda. Mphusi za thupi zitenga thupi lako. Uko mkulondola. Ife tikudziwa izo.
But Job said, I'll stand at the last days with him.
Amen.
He had the assurance that he was going to be there. For there was something in Job that told him that.
Koma Yobu anati, ine ndidzayima pa masiku otsiriza ndiye. Iye anali nacho chitsimikizo kuti iye akanati adzakhale kumeneko. Pakuti munali china chake mwa Yobu chimene chinamuuza iye. Izo.
And as Satan tried his best to blot it with death and everything, Job looked forward to it,
Amen.
To seeing it.
Ndipo pamene Satana anayesera mwakukhoza kwake kuti afute icho ndi imfa ndi chilichonse, Yobu ankayang'anira kwa icho kuti achione icho.
Died in the faith, gave up the ghost, rose again on Easter morning with Christ, is immortal among men today. Hallelujah. Notice, no wonder the angelic beings can say hallelujah.
Amen.
No.
Anafa mwachikulupiriro. Anapereka nzimu. Anauka kachiwiri pa mawa wa Istara ndi Khristu. Ali wachisavundi pakati pa wanthu lero. Hallelujah. Zindikirani. Palibe zodabwisa zinthu zaungelo zikhoza kuimba hallelujah. Kudziwa.
Now today, they might be some, we might rub crosses, we might rub bones of dead people. It's human hearts are calling out for something.
So pano lero, pakhoza kukhala wena, ife tikhoza kusisita mitanda, ife tikhoza kusisita mafupa, awanthu akufa, ndi mitima ya wanthu, ikuitana kufuna china chake.
There's something in them. That seems to being human beings, they know there's something somewhere greater than what they know anything about. And they're searching for it, searching for it.
Iwo ali, muli china chake mkati mwawo, chimene chikuoneka kuti chili. Pokhala wanthu iwo amafuna. Iwo amadziwa kuti pali china chake, pena pake, chachikulupo kuposa chimene iwo, chilichonse chimene amachidziwa. Ndipo iwo akufufuza icho, kuchifufuza icho.
And they're trying to find it by worshiping bones of dead people, by rubbing crosses, by building great churches.
Ndipo iwo akuyesera kuti achipeze icho pakupembeza mafupa a anthu akufa, pakusisita mitanda, pakumanga machalicha akulu.
But oh, to that blessed hope today. To that blessed assurance that every man that's ever come in contact with
Amen.
The resurrection
Amen.
Knows beyond any shadow of doubt that Christ has risen from the grave and we arose with Him. We are risen with Him this morning.
Koma oh, kuchiyembekezo chodala icho lero. Kuchitsimikizo chodala icho. Kuri munthu aliyense yemwe anayamba wabwerapo pokhudzana ndi chiukitsiro amadziwa. Kupitirira mthunzi uliwonse wakukaikira kuti Khristu wauka kumanda ndipo ife tinauka ndi iye ife tauka ndi iye mawa uno.
That see it's not no it's a hunger. Every one of you coming to Christ before you receive the Holy Spirit, you hungered and thirsted, you moved, you sought, you read the Bible, you cried, you done everything that there could be.
Kuri poona izo siziriai. Ndi njala. Mmodzi aliyense wa inu kubwera kwa Khristu, inu musanalandire mzimu woyera, inu munachitira njala ndi luzu, inu munayenda, inu munafunafuna, inu munawerenga Baibulo, inu munalira, inu munachita chilichonse chimene chikanakhoza kukhalapo.
You might have said rosaries, you might have repeated beads, you might have done all kinds of religious acts.
Inu mwina munabwereza rosare. Inu mwina munabwereza mikanda. Inu mwina munachita mitundu yonse ya machitidwe achipembedzo.
You might have quit eating meat. You might have kept Sabbath days. You might have done all these religious things that the world speaks of today.
Inu mwina munasiya kudya nyama. Inu mwina munasunga masiku a sabata. Inu mwina munachita zinthu zonse zachipembedzo zimene dziko.
But when one time that you ever surrendered to a crucifixion, there come a resurrection
yeah,
that gives you the assurance of, I know my Redeemer lives today.
Imene inu munayamba mwadzipereka kuntanda, apo panadza chiukitsiro. Izo zimakupatsa ninu chitsimikizo cha ine ndikudziwa. Muomboli wanga ali moyo lero.
That blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood.
Amen.
Chitsimikizo chodala, Yesu ndi wanga. Oh, kulawiratu kwake, kwa ulemelero wa uzimu. Wolowa wachipulumuso wogulidwa ndi Mulungu, wobadwa ndi mzimu wake, wotsukidwa mu magazi yake.
That's the good news. That's the general orders. That's the great commission that we should go into all the world and preach this gospel, give it to the people in the power of the resurrection.
Ndiyo nkhani yabwino, ndiwo malamulo aliyense, ndiko kutumidwa kwakukulu kuti ife tiene la kupita mu dziko lonse ndi kukalalikira uthenga uwu kuupereka iwo kwa anthu mu mphamvu ya chiukitsiro.
Now, trusting that now our time just being about up for this little morning talk together, we're to preach now in about a couple hours to be back to preach the Easter service today.
Tsopano ndikudalira kuti tsopano nthawi yathu yangotsala pang'ono kuti ite kwa kuyankhula kwa pang'ono kwa mawa kuno palimodzi. Ife tikuti tilalikire tsopano mwa pafupi maola angapo kuti tibwerere kudzalalikira msonkhano wa Istala lero.
But today in this little talk, what a wonderful feeling. What a wonderful fellowship together.
Koma lero mukuyankhula kwa kung'ono uku ndikumvelera kodabwitsa bwanji. Ndi chiyanjano chodabwisa bwanji palimodzi.
I believe with all my heart that today this little old tabernacle will see the direct evidence that Jesus Christ raised from the dead, visible before their eyes.
Ndipo ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga wonse kuti lero kachisi wakale wang'ono uyu aona umboni wolunjika. Kuti Yesu Khristu anauka kwa kufa, akuoneka patsogolo pamaso awo.
God healing the sick and doing the great signs and wonders That's the Great Commission included.
Mulungu akuchiritsa odwala ndi kuchita zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa zimene kutumidwa kwakukulu kunayikaponso.
The great atonement that was made at Calvary included these things. And to me, it's the infallible proofs of His resurrection.
Chitetezero chachikulu chimene chinapangidwa pa Calvary chinayikaponso zinthu izi. Ndipo kwa ine ndi chitsimikizo chosalephera chachiukitsiro chake.
After He had raised from the dead, He said, "You must go into all the world and preach this gospel to every creature. These signs shall accompany them that believe."
Yadauka kale kwa kufa yanati. Inu muyenera kuti mupite kudziko lonse ndi kukalalikira uthenga uwu kwa cholengedwa chilichonse. Zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira.
And you can have all the cathedrals and all the rubbins and all the everything else you want, but give me the resurrected power that I can see the Lord Jesus as the lily of the valley and the morning star. That seals it to me.
Ndipo inu mukhoza kukhala nawo makathedrali onse ndi kutikita konse ndi zili zonse zimene inu mukuzifuna. Koma ndipatseni ine mphamvu ya chiukitsiro kuti ine ndizikoza kumawaona Ambuye Yesu lero monga kakombo wa mchigwa ndi nyenyezi ya mmawa. Izo zimasindikiza izo kwa ine.
And then I can say with Job of old, "I know my Redeemer liveth." Amen. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus.
Ndiyeno ine ndikoza kunena ndi Yobu wakale. Ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo. Nchiani chingatsuke machimo anga? Sitina koma magazi a Yesu.
What can make me whole again from every sickness, anything, any bondage that is ever in? Nothing but the blood of Jesus and the power of His resurrection.
Nchiani chingatipange ine wamphumbu kachiwiri kumatenda aliwonse chilichonse. Nsinga iliyonse imene ine ndinayamba ndakhalamo si china koma magazi a Yesu ndi mphamvu ya chiukitsiro chake.
What a marvelous thing. I love Him, don't you?
Amen.
Blessed be His holy name.
Ndi chinthu chopambana bwanji. Ine ndimamukonda Iye. Si choncho inu? Lidalitsike dzina lake loyera.
Now, was Job disappointed? Did Job get left out because he believed this? Never. Never.
Sobano, kodi Yobu anali wokhumudwitsidwa? Kodi Yobu anasidwa kunja chifukwa ankakhulupirira izi? Palibe. Palibe.
Did Job get fooled on what he saw his revelation? Did the deep call into the deep deceive Job?
Kodi Yobu anapusitsidwa pachimene iye anaona vumbuluso lake? Kodi chakuya poitanira kuchakuya zinamunyenga Yobu?
Many might have thought it in his day, but oh, how did it come out at the end?
Wena akanakoza kulingalira izo mutsiku lake, koma oh, izo zinafika motani pamapeto.
Job, when he died, after being an old man, God blessed him in the life. I tell you, watch any persons you want to listen to this, you tabernacle folks. And you visitors with us.
Ndipo Yobu pamene iye anafa, akakhala munthu wachikulire, Mulungu anamudalisa iye mumoyo. Ine ndikukuwuzaninu, inu mumupenye munthu aliyense yemwe inu mukufuna kutero. Mveserani kwa izi, inu anthu ankachisi. Ndinu alendo muli ndi ife.
Whatever life you live, that's whatever life you reap. You just as you sow, you reap.
Moyo uliwonse umene inu mukukhala ndi moyo umene inu muti mudzakolole. Inu basi monga inu mumafesa, inu mumakolola.
I was 46 years old the other day. God has let me live long enough to see that you can't do wrong and get by.
Ine ndinali usingu wa zaka 40 ndi zisanu ndi chimodzi. Tsiku lina Mulungu wandilola ine kukhala moyo wotalika mokwanira kuti ndione kuti iwe sungakhoze kuchita cholakwika ndi kudusa nacho.
You've got to do the right thing because Christ has risen from the dead and his eyes is upon the church and he watches it and guides it.
Chifukwa Kristu tu wauka kwa kufa, ndipo maso ake alipampingo. Ndipo iye, ama uyanganila iyo, ndikutsogolela iyo.
Don't never go against the feelings of the Holy Spirit when he tells you to do something. No matter what the world says, you do what he says.
Musalikose muzipita motsutsa kumvelela kwa nzimu woyera. Pamene iye akuza ninu, kuti muchite china chake. Zilibe kanthu zimene dziko likunena. Inu muzichita zimene iye anena kuti muchite.
He'll always vindicate the truth and keep the truth straightened out.
Iye ndawi zonse amatsimikizira choonadi ndi kuchisunga choonadi moongoka.
Now, when this great prophet of the Lord Job, when he died and was buried, just a little exclamation now of what I want to bring the little service to the close now so we can hurry home, get back again for the great healing service.
So vano pamene iye, pamene neneri wankulu uiwa mbuye yobu, pamene iye anafandipana ikidwa, kukomele la pangono kukatsobano kwa jimene. Inendi kufuna kuti ndi ubele sensongano waungono u kukuteka sobano. Chorale ife, tikoza kufulumirira kunyumba. Ndikukabwere lakachiwiri kunsungano wa ukulu wa machiritso.
I'm not a fanatic. You know I'm not a... If I am, I don't know it. But I just feel something way down in me pushing and pressing. I just believe that we're facing something great this morning.
Amen.
For the glory of God.
Ine basi. Ine siwotendeka. Inu mkudziwa ine sindiri. Kapena angati ine ndiri, ine sindi kudziwa izo. Koma ine ndikungo mvelela china chake patali musi mwa ine. Chikukanga ndikukanikiza. Ine ndikungo kulupirira kuti ife tikuyanganizana ndi china chake cha chikulu mawa uno kwa ulemerero wa Mulungu.
I tell you, I wouldn't, to know this great thing that Christ lives today.
Ine ndikukuzani inu. Ine sindikanati, oh my, chiani. Kudziwa chinthu cha chikulu ichi. Kuti Kristu ali moyo lelo.
For all the world around, everywhere, in every religion, everything there is, no matter what the whole group would turn it down, still to me he lives.
Amen.
He lives.
Kuri kuzungulira dziko lonse konse konse. Ndi chipembezo chilichonse, chilichonse chimene chilipo, zilibe kanthu chimene gulu lonse likanati lichitembenuzire icho pansi, komabe kwa ine iye ali moyo, iye ali moyo.
And we'll see if people got let down that believe that.
Ndiye, ife tikuona ngati wanthu akumudwisidwa. Amene amakulupirira zimenezo.
Job, when he died, he was buried in a field there, and his grave was kept.
Yobu, pamene yanafa, yanayikidwa mu munda uko. Ndipo manda ake anasungidwa.
And then when along came the prophets of old, Abraham, the sweethearts of the Bible, Abraham and Sarah.
Ndiyeno pamene potsatira, kunabwela aneneri akale Abraham, okomantima amu Baibulo, Abraham undi Sara.
When Sarah died, Abraham purchased the piece of ground right near where Job was buried.
Amen.
And buried Sarah. He said, I have a joint heir with you over yonder.
Amen.
Oh, my. I like that. Joint heir.
Pamene Sara anafa, Abraham anagula kagao kadziko pafupi kumene Yobu anayikidwa. Ndipo anamwika Sara. Iye anati, ine ndine wolowa molumikizana ndinu kutsidya uko. Oh my, ine ndikuzikonda izo. Wolowa limodzi.
That's the way today some have said, well, Brother Branham, you mean if you leave the Baptist church, you do this, that, or the other? I'm a joint heir with these holy rollers.
Yeah.
I want to be with them.
Ndimomwe lelo ena iwa amati. Chabwino mbale Branham. Inu muranda uza udinu. Musi ya mpingo wa baptisti. Inu mungajita izizo. Kapena zinazo. Ine ndine olo walimozi. Ndi oye la ozi kubudu zawa. Ndipo ine. Ine ndikufuna kuti. Ndi kalendi iwo.
Whereas Ruth said of all, were you, your people, my people, your God, my God, were you die, I'll die, were you buried, I'll be buried.
Ine, kulimonga rute, anadika lero, kumene iwe, andu wako, ndi andu wanga, mulungu wako, ndi mulungu wanga, kumene iwe, uri ukafere, ine ndikafera, kumene iwe, uri ukaikidwe, ine ndikaikidwa.
I want to die to self so greatly until I have a new person in Christ Jesus.
Ine ndikufuna kuti ndife kwandeka kwambiri chotero mpaka ine ndikale munthu watsopano mwa Kristu Yesu.
So they buried Job and Abraham buried Sarah right near his place. Something in them, that instinct.
Chotero, iwo anamuyika Yobu. Ndipo Abrahamu anamuyika Sara pafupi kumene ndi malo ake. China chake mwa iwo kunungiza kumeneko.
Well, you say now, is there such a thing, Brother Branham? Now you were going on about different religions. They read it out of a book too, that's right. They read it out of a book.
Chabwino inu mukuti sopano. Kodi chilipo chinthu choterocho, mbale Branham. Sopano inu munali kupitirira pa zazipembezo zosiyana. Iwa ankawerenga izo kuchokela mubuku na wonso. Uko nkulondola. Iwa ankawerenga izo kuchokela mabuku.
But this is not reading out of a book. This is the book being made manifest.
Amen.
This is the word the seed begin to grow. That's I know.
Koma uku sikuwerenga kuchokela mubuku. Iri ndi buku likupangidwa moonetseredwa. Awa ndi mau mbeu ikuyamba kukula. Ndizo ine ndikudziwa.
If you're just reading a letter, you say, I hope so. I believe so. But when the seed has brought life, then you know so.
Amen.
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 Amen. Oh, it's a no-so.
Ngati inu mudango erenga kalata, inu munena kuti ine ndikuyembekeza chomwecho. Ine ndikukhulupirira chomwecho. Koma pamene mbeu yabweretsa moyo, ndiye inu mumadziwa chomwecho. Amen. Amen. Oh, ndizo ndikudziwa chomwecho.
Job said, I know, I hoped it, I believed in it, I've made the sacrifices, I've done all these things, I hope so. But when the vision came and he saw it, he said, I know it.
Amen.
Something's happened.
Yobu ankati, ine ndikudziwa. Ine ndayembekezera izo, ine ndakhulupirira mwa izo, ine ndapanga nsembe, ine ndachita zinthu zonse izi, ine ndayembekezera chomwecho. Koma pamene masomphenya anabwera, ndipo iye anawaona iwo, iye anati, ine ndikudziwa izo. China chake chachitika.
You can go to church, you can say all the apostles' creeds, and you can do all these other things that's religious. You can be baptized in any form you want to be baptized. You can do any of these things you want to.
Inu mukoza kumapita kumpingo. Inu mukoza kunena ati zikhulupiriro tonse tatu mwi. Ndipo inu mukoza kuchita zinthu zina zonse zimene zili zachipembezo. Inu mukoza kubatizidwa mwa maonekedwe aliwonse amene inu mukufuna kuti mubatizidwe. Inu mukoza kuchita chilichonse cha zinthu izi. Zimene inu mukufuna kutero.
But until your soul has been awakened with the resurrection of the Lord Jesus, you, all the hopes has gone away then, and a no-so has come down. I know. Job said, I know that my Redeemer liveth.
Koma mpaka moyo wanu utakhala waukitsidwa, ndi chiukitsiro cha Ambuye Yesu, inu ziyembekezo zonse zitachoka pamenepo, ndipo ndikudziwa chomwecho atabwela umo, ine ndikudziwa. Yobu anati, ine ndikudziwa kuti muomboli wanga ali moyo.
Abraham said, I've had the same kind of a vision or up yonder on the mountain when Christ God met me and gave me his redemptive names with Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, and all those. seeing the death, burial, and resurrection?
Abraham anati ine ndinali ndi mtundu omwewo wamasombenya. Pamene ndinali patali papiri. Pamene Kristu Mulungu anakomana ndi ine. Ndipo anandipatsa ine. Maina ake achiwombolo monga Yehova Ire, Yehova Rafa, ndi onse awo. Kuona imfa, kuikidwa, ndi chiukitsiro.
Seeing it now offered it in my own son, when I seen little Isaac, the mother of this dead mother here, her boy, when I took him up on the hill, let him pack his own wood up the top of the mountain, Genesis 22.
Kuziona izo, ndipo ine ndinazipereka izo, mwa mwana wanga yemwe, pamene ine ndinamuona Isaki wang'ono, amake auyu, amake atafapa, nyamara wawo. Pamene ine ndinamutengela iye papiri, kumusia iye, kunyamula nguni zake zomwe, kukwela pamwamba papiri, Genesis 22.
And there he, I laid him on the altar, and was going to take his own life, knowing that I had received him as one from the dead. I believe that he would raise him up again.
Amen.
And through this great hope that beats in my heart, I know he said that he could raise him up.
Ndipo pamenepo iye, ine, ndinamugoneka iye paguwa, ndipo ndinkari ndiutenge moyo wake omwe. Podziwa kuti ine, ndinali nditamulandira iye monga ochokera kwa kufa. Ine ndimakhulupira kuti iye akanati amuukise iye kachiwiri. Ndipo mwachiyembekezo chachikulu ichi chimene chimagunda mu mtima mwanga. Ine ndikudziwa iye anati iye akanakhoza kumuukitsa iye.
See? It was a foresight of the resurrection.
Amen.
The same thing Job had.
Mukuona iko kunali kuoneratu kwachiukitsiro. Chindu chomwecho Job anali nacho.
So he said, now I'm a joint heir with Job, so bury me in the same ground. That's right.
Chotero iye anati, sabana ine ndine wolo walimodzi ndi Yobu. Chotero ndike nine munthaka yomweyo. Ndiko kulondola.
So they took him over there, took Sarah over and buried her right near Job. Abraham said, now being that this ground might be sold to someone else, or because you gave it to me, I don't want you to give it to me. I want to pay for it.
Amen.
Although you give it to me, I want to pay for it.
Chotero iwo anamutengela iye chakumeneko, anamutengela Sara kumeneko, ndipo anamuika iye pafupi ndi Yobu pomwe. Abraham anati, sopano, pokhala kuti iwo malo awa akhoza kugulisidwa kwa wina wake, kapena chifukwa inu munawapereka iwo kwa ine. Ine sindikufuna kuti inu mundipase iwo kwa ine. Ine ndikufuna kuti ndilipirire iwo. Ngakhale inu mwawapereka iwo kwa ine, ine ndikufuna kuti ndilipirire iwo.
That's the way every man that's by grace you are saved, not by works. Nothing you can do.
Ndipo ndimomwe mundu aliyense. Ndimo mwachisomo inu munapulumusidwa. Osati mwanchito. Palibe chimene inu mungakhoze kuchita.
But if you ever get the blessed resurrection in your heart, you want to live the life of a Christian.
Amen.
The whole heart's desire in you is to do that which is right.
Koma ngati inu munayamba mwalandirapo chiukitsiro chodala mu mtima mwanu, inu mukufuna kumakhala moyo wa Chikhristu. Chokhumba chonse cha moyo mwa inu ndi kuti muzichita icho chimene chili cholondola.
Oh, I just love it. It's not that you're duty bound to do this, not you're duty bound, but there's something in you that makes you want to do it.
Yes.
You don't want to do it. You don't do it because it's a duty. You do it because of love.
Yes.
Oh, ine ndi kuzikonda izo. Izo sizili kuti inu muli wokakamizika kuti muchite ichi. Osati kuti muli wokakamizika. Koma muli china chake mwa inu chimene chimakupangisani inu kufuna kuchita izo. Inu mumafuna kuti muchite izo. Inu simumachita izo chifukwa ndi ntchito. Inu mumachita izo chifukwa cha chikondi.
You say, I know I gotta get up and get the kiddies ready to go to church this morning. Oh my, See, oh my, you've never touched the resurrection.
Inu mumadine ndi kudziwa chabwino ine ndiyenera kuti ndiuke ndi kuwakonzekesera wana kuti azipita kuchalichi mawauno. Oh my, mukuona? Oh my, inu simunayambe mwakuzapo chiukitsiro.
Brother, when the resurrection has come into your heart, you long to do it. Yeah. There's something that you just can't keep away from it. Something inside.
Mbale, pamene chiukitsiro chibwera mu mtima wanu, inu mumakhumba kuti muchite izo. Pamakhala china chake chimene iwe sungakhoze kudzikhalisa kutali ndicho. China chake mkati.
Job, when he seen this, and Abraham saw it, he buried Sarah near Job, purchased the field, bought it with his money, so that it would be assured. But witnesses before it that he was assured he bought this field for a burying place.
Yobu, pamene yana ona ichi, ndipo Abraham anachiona icho. Yana mwika Sara pafupi ndi Yobu. Anagula mundawo, anaugula iwo ndi ndalama zake, kuti iwo ukhale oterezedwa, kuyika mboni pamaso pa iwo, kuti iye akhale otsimikiza, kuti iye anagula munda uwu, kuti akhale malo amanda.
And then Abraham himself, when he died, he was buried with them also in the same field.
Ndiyeno Abraham mwini wake, pamene iye anafa, yana ikidwa ndi iwo aponso, mumunda womweo.
Abraham begot Isaac, and when Isaac died, he was buried with Abraham under the same vision, the same thought, the same deep calling to the deep, the same I know my Redeemer liveth. The same thing, the same evidence.
Abraham anabala Isaki, ndipo pamene Isaki anafa, ye anakaikidwa ndi Abraham. Pamasomphenya womweo, lingaliro lomwelo, chakuya kuitanira kuchakuya chomwecho. Ine ndikudziwa mombolo wanga ali moyo yemweyo chinthu chomwecho umboni womweyo.
And then when Isaac begot Jacob and Jacob died way down in Egypt, way away from this land.
Ndiyeno pamene Isaac anabala Yakobo, ndipo Yakobo atamwalira kutali komwe mu Igupto, kutali uko ndi dziko ili.
And he was a crippled man. He walked different what he used to walk. Because one night he come in contact with an angel of God.
Amen.
And the Lord touched his hip and made him walk different.
Ndipo iye anali munthu olumala. Iye ankayenda mosiyana ndi mmene iye ankayendera. Chifukwa usiku wina, iye anafika pokhudzana ndi mngelo wa Mulungu. Ndipo Ambuye anamugwira ntchafu yake, ndipo anamupanga iye kumayenda mosiyana.
He had an evidence that he had been a hold of God. And God had been a hold of him. And that's the way, when he got that evidence, that old crippled hip that he walked on there, making him walk straight.
Yana linawo umboni, kuti iye anali atagwiridwa ndi Mulungu. Ndipo Mulungu anali atamugwira iye. Ndipo ndimomwe, pamene iye anali nawo umboni umenewo, nthafu yokalamba yolumala iyo, imene iye ankaenda nayo pamenepo. Kumupanga iye kuti aziyenda molunjika.
One side a great boaster, a great, well, what he was really called, he was a deceiver. It was called deceiver, the very word Jacob means deceiver.
Mbali imodzi, wodzitama kwambiri, kwambiri, chabwino. Chimene iye anali kuchedwa kweni kweni, iye anali wachinyengo. Iye ankachedwa wachinyengo, mauwo omwe akuti Yakobo amatandauza wachinyengo.
And when he was on this side of deceiver, a great, healthy, strong deceiver on the other side, a living prince that had been with God, touched different, had that blessed hope within him. He walked different, he acted different, he lived different.
Ndipo pamene iye anali pambali iyi, wachinyengo wamkulu, watanzi, wambambu, wachinyengo. Pambali inayo, kalonga wosimphina, amene anakhala ali ndi Mulungu, wogwiridwa, wosiyana, ali nacho chiyembekezo chodala chimenecho mkati mwa iye. Iye ankaenda mosiyana, iye ankachita mosiyana, iye ankakhala moyo mosiyana.
And when he was getting ready to die way down in Egypt, think of it now, with that inspiration before the resurrection, give to him in a measure before the resurrection.
Ndipo pamene iye anali kukonzekera kuti afe, kutali komwe muigubuto, taganizani za izo sopano, ndikudzoza kumeneko, chisana chilike chiukitsiro. Zinapelekedwa kwa iye mwamuyezo, chisana chitike chiukitsiro.
He said, I know something's going to happen up here in Egypt, not in Egypt, but up in the promised land one of these days.
Yana rine ndikudziwa china chake chidzachitika kutali uko muigubuto mmodzi osati muigubuto koma uko mudziko lolonjezedwa limodzi la masiku amenewa.
So up on the very place that this inspiration come here my boy Joseph which was a prophet.
Chodelo pamalo awo omwe kuri kudzoza uko bwera pano nyamara wanga Yosefe.
He said, come here and lay your hand on this rascal to say where I have been.
Amen.
And swear to me by the God of heaven that you'll not bury me down here.
Amen.
Swear that you won't bury me here.
Yanari, bwera kuno, ndipo ikadzanja lako paiyi. Analimbana, malamene ine, ndakalandiri. Ndipo ulumbire kwa ine. Kwa mulungu wakumwamba, kuri iwe suzandika ine kunoko. Lumbira, kuri iwe suzandika ine kuno.
For he knew it was essential that he was gathered with them people.
Pakuti ankadziwa kuti zinali zofunikira, kuri iye adzasonganisirwe ndi anthu amenewo.
That's the reason today we want to sing as we put our hand upon the old rugged cross. I'll take the way with the Lord's despise you.
Amen.
Though it be criticized, though it be made fun of, though I may be a great popular guy here.
Ndicho chifukwa lero ife timafuna kuimba pamene ife tika dzanja lathu pantanda wokukuluzidwa akalewo. Ine nditenga njira ndionyozedwa apang'ono ambuye. Ngakhale iyo ikhale ikutsutsidwa, ngakhale iyo ikhale ikusekedwa. Ngakhale ine ndikoze kukhala mnyamata wamkulu wotchuka kuno.
Like that one day, as was a little old boy running around town here, and it was kind of popular among the so forth, the young folks, but I seen something one day.
Amen.
That come down in here, and I took the place of the limping side on the other side.
Monga choncho tsiku lina, monga zinali, mnyamata wang'ono wakale, chakutaoni kuno. Ndiwo kalangari wotchuka pakati pa wena wotero anthu achinyamata. Koma ine ndinaona china chake tsiku lina chimene chinafika pansi mkati umu. Ndipo ine ndinatenga malo ambali yosimphina pambali inayi.
Aren't you glad this morning you took your position over there for there was something in ya?
Kodi sindinu wokondwa mmawa uno inu munatenga malo anu kumeneko, pakuti munali china chake mu mwainu.
A young lady, when I was just a boy preacher over here at a place I was preaching, she I take her to church one night. She said, Billy, after the church, can we go to the show? I said, I don't go to shows.
Dona wang'ono, pamene ine ndinali mlaliki wa chinyamata chabe, kuno kumalo kumene ine ndinali kulalikira. Iye, ine ndinamutengela iye kuchalichi usiku wina. Yana dibile iferiza tikatha kuchalichi kodi iferinga khoze kupita kukanema ine ndinati ine sindimapita kumakanema.
She said, well, said, could we have an appointment or date to go out to some dance that was going to have? And the girl was a Sunday school teacher.
Yana dijabwino anati tinga khoze ife tinga khoze kukhala kupangana. Kapena tsiku kuti tizapire kuzovina zina zomwe zinkati zikhalepo. Ndipo msungwa nayo anali mpunzisi wa Sunday school.
And I said, I know her brother was a minister. He don't live very far from right here. And he said, can we go to a dance? I said, I don't dance.
Ndipo ine ndinati bwanji, ayi, mbale wake anali mlaliki. Iye sama kala kutali kwambiri kuchokera pano pomwe. Ndipo iye anati kodi ife tingakhoze kupita kukavina. Ine ndinati Ine sindi mavina.
And she said, you don't say, where do you ever have any fun? I said, come down to the church, I'll show you. Amen.
Boyanadi, iwe sudero. Anadi, mkuri kumene iwe, umaga kalandi kusangalala kulikonse. Ine ninadi, ubwele uko kuchalichi. Ine ndika kusonyeza iwe. Amen.
I'll tell you, brother, when I feel that resurrecting, transforming power of the Lord Jesus Christ circling through a human body that gives that perfect assurance, there's more joy in that if I have it, and there isn't all the worldly pleasure that could be given. That resurrected power.
Ine ndikukuzani numbare, pamene ine ndimvelera mphamvu ya chiukitsiro imeneyo, yosinda ya Ambuye Yesu Kristu ikuzungulira kudusa mutupira umuntu imapeleka chitsimikizo changwiro icho muli chisangalalo chochuluka mwa iyo mumaminita asanu kuposa chimene chilipo muchisangalaso chonse chachidziko chimene chingakhoze kuperekedwa mphamvu yowukitsidwa ija.
Well, that night sinners came to the altar. She was sitting back there crying too. I said, now look, sis, you see where my joy is?
Chabwino, usiku umeneo, ochimwa anabwera kuguwa. Iye anali atakhala mbuyo umwe akulira na Yesu. Ine ndinati, tsopano taona mlongo, iwe kuona kumene chisangalalo changa chili.
I said, I'm happier right now than all the things that you could have given the world and all of its power would never take the place of this. See, souls coming, there's something in there.
Inendinati, inendiri wokondwa pakalipano, kuposa zindu zonse zimene inu, ungakhoze kupeleka mudziko, dziko, ndi mphamvu zake zonse, sizikanakhoza kutenga konse malo a ichi, kuona miyoyo ikubwera. Muli china chake mmenemu.
Say, oh, what is it? That's none of your business. Oh, yes, it is, too.
Anali jabwino, ndijiani icho. Iyo sinchito yako konse. Oh, inde. Iyo irina yoso.
It's the business of every man and woman that's born of the Spirit of God to see Christians coming to the kingdom.
Yeah.
It's your duty. It's your business. And what a joy it is when it's all happening over.
Ndi nchito ya mwamuna aliyense ndi nkazi ya mwali obadwa ndi mzimu wa Mulungu kuti aziona Kristu akubwera mu ufumu wa Mulungu ndi udindo wanu ndi nchito yanu ndipo ndi chisangalalo bwanji icho chili pamene izo zonse zikuchitika pamenepo inu mumaona mtendere wake.
Yes, Jacob said, now put your hand over here and swear that you'll not bury me here. So they took him and buried him up there with the rest of them.
Inde, Yakobo anati, sobano, ikadzanja lako apa. Ndipo ulumbire kuti sudzandika ine kuno. Chotero iwo, anamutenga iye, ndipo anakamuika iye, kuntunda uko, ndi onse iwo.
And then Joseph, he kind of come from Jacob to Joseph.
Ndiyeno, ndiye Yosefe, izo zinakalangari zinabwera kuchokela kwa Yakobo, mpaka kwa Yosefe.
And when Joseph died down there in Egypt, he said, now look, don't you bury me here, because I know someday we're going to leave here.
Ndipo pamene Yosefe anafera uko mu Igupto, yana risoba no penyani, musari mundike ine kuno, chifukwa ine ndikudziwa, tsiku lina ife, tidzachokako kuno.
So you just leave my bones on the outside of the ground.
Amen.
Oh, my. I want to give every testimony I can that I believe in it. That's right. But after I'm dead, just leave my bones there for a testimony.
Chodelo ine, inu mungo siya mafupa anga panja pantaka. Oh, my. Ine, ndikufuna kuti ndipeleka umboni uli wonse umene ine ndinga koze kuti ine ndikukhulupirira mwizo. Ndiko kulondola anati, ndikadzakhala ine nditafa, mudzango siya mafupa anga pamenepo mwa umboni.
See, what is it? He could said so much to Job, I know my Redeemer. For he'd seen the whole thing dramatized. He'd seen like Job.
Mugona, ndijani icho, Iyakana kosa kunena zochuluka kwambiri monga Yobu. Ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo. Pakuti iye anali atachiona chinthu chonsecho chikuchitidwa sewero. Iye anali ataona monga Yobu.
Job saw it in a vision. Abraham saw it by Isaac. And Isaac and Jacob and so forth. And Jacob had saw it by the Rasmus.
Yobu anaziona izo mumasombenya. Abraham anaona izo mwa Isaac. Ndipo Isaac yemwe. Ndipo Yakobo. Ndiwe na otero. Ndipo Yakobo anali ataziona izo pakulimbana.
Now Joseph saw it by his own life. He seen that he was born a peculiar boy. That he was a seer. There was something about him he could see visions. He couldn't understand it.
So vano Yosef anaziona izo. Ndimoyo wake omwe. Yanaona kuti iye anali atabadwa. Nyamara wododometsa kuti iye anali mpenyi panali china chake ndiye iye ankakhoza kumaona masombenya iye sankakhoza kuwamvetsa iwo.
He even went and seen, told his mother and father when they tried to correct him, when he seen the sheaves all bowing to his, he couldn't understand it.
Iye anapita ngakhale ndipo anakaona anakawawuza amayi ake ndi abambo. Pamene iwo anayesa kumukonza iye, pamene iye anaona mitolo yonse ikuweramira pa wake, iye sankakhoza kuzimvetsa izo.
But then, next thing he found out that he was betrayed by his brethren.
Amen.
He said, what am I portraying here? What is this foreknowledge that I'm receiving? He watched his own life.
Komano, chinthu chotsatira. Iye anapeza kuti iye anaperekedwa ndi abale ake. Iye anati, kodi ine ndikuonetsera chiyani pano? Kodi ndi kudziwidwiratu kotani uku kumene ine ndikukulandira? Iye anauyang'ana moyo wake omwe.
And any man can watch your own life and about tell what you are if you just check up on yourself. Whether you really a Christian or not.
Ndipo munthu aliyense ukhoza kuyang'ana moyo wako omwe. Ndipo ungakuze pafupi chimene iwe uli. Ngati iwe utangodzifufuza pawekha. Ngati iwe uli mKhristu weniweni kapena ayi.
Watch the things you do and what you say and your associates and so forth. You'll find out whether you really got anything there or not.
Kupenya zinthu zimene iwe umachita ndi zimene iwe umanena. Ndi oyanjana nawo ako ndi zina zotero. Iwe upeza ngati uli nacho kweni kweni chili chonse pamenepo kapena ayi.
He's seen his life. As they begin to move. And the next thing you know, they found that he was thrown into a hole, deceived by his brethren, supposing him being killed and thrown into a hole, and was taken up again.
Iye anauona moyo wake pamene iwo unayamba kusunda. Ndipo chinthu chotsatira inu mukudziwa. Iwo anapeza kuti iye anaponyedwa mudzenje, ananyengedwa ndi abale ake, kuganiziridwa kuti waphedwa, ndipo anaponyedwa mudzenje. Ndipo anachosedwamo kachiwiri.
Joseph foresaw that. He saw himself in the prison. He saw himself in the dungeon. He saw God was with him. Whatever he did, he was a prince of prosperity.
Yosefe anazioneratu izo. Iye anaziona yekha ali mundende. Iye anaziona yekha ali munyumba ya mdima. Iye anamuona Mulungu ali ndi iye. Chilichonse chimene iye ankachita ngakhale. Iye anali kalonga wakulemera.
The world prospered. Everywhere Joseph was, there was prosperity.
Amen.
For he was the prince of prosperity. And him foreshadowing Christ, wherever Christ is, there's prosperity.
Dziko linalemera. Kulikonse kumene Yosefe anali, kunali kulemera. Pakuti iye anali kalonga wakulemera. Ndipo iye anaonetseratu Khristu. Kulikonse kumene kuli Khristu, kumakhala kulemera.
And when Christ returns to the earth, all the curse of the earth will be taken away.
Ndipo pamene Khristu azidzabwelera ku dziko lapansi, tembelero lonse la dziko lapansi lidzachosedwapo. Wena masiku awa.
The old desert shall blossom as a rose, and the rough places will be made smooth, and she'll bring forth in the abundance.
Amen.
For he's the prince of prosperity. Wherever he is. Hallelujah.
Amen.
The prince of prosperity.
Chipululu chakale chidzaphuka ngati duwa. Ndipo malo okumbika adzasalazidwa. Ndipo ilo lidzabala mochuluka. Pakuti iye ndi kalonga wakulemera. kulikonse kumene iye ali. Hallelujah. Kalonga wakulemera.
How we could dwell on this for about an hour right now. But the hurry now, we got to hurry.
Momwe ife tingakonse kukhala pa izi kwa pafupi ola pakali pano. Koma kuti tifulumire tsopano, ife tiyenera kuti tifulumire.
Now look at Joseph seeing it. Then when he knew everything that he did, he seen his brothers that betrayed him finally come to him, not knowing who he was, and bowed before him reverently.
Tsopano tayang'anani pa Yosefe, kuziona izo apo, pamene iye ankadziwa kuti chilichonse chimene iye ankachichita. Iye anawaona abale ake, amene anamupereka. Iye potsiriza kubwera kwa iye, osamudziwa yemwe iye anali. Ndikugwada patsogolo pa iye, molemekeza.
And those who had crucified him as it was, sold him in the ground. Those who had sold him to the Egyptians. All those who mistreated him stood before him.
Ndipo iwo amene anali atamupa chika iye, monga izo zinalili, anamuponyera iye munthaka. Iwo amene anali atamugulisa iye kwa Aigupto, onse amene anamuchitira moyipa iye, anayima pasogolo pa iye.
Him the great prince, and they trembled, and they said, oh, that trembled because said, we have slain our brother. And all about that and how that it was to be in a foreshadow.
Ndipo iye kalonga wankulu. Ndipo iwo ananjenjemera. Ndipo iwo anati, oh, izo. Ananjenjemera. Ndipo anati, ife tinamupha mbale watu. Ndizo seza izo. Ndipo momwe izo zinali. Zoti zikhale mwa mthunzi wotsogolera.
Joseph, he knew that that would be the conditions of the world. At the coming of the Lord Jesus. So he made mention of his bones.
Yosefe, yana ziwa kuti izo, zikanari zidzakhale zikhalidwe za dziko, pakudza kwa Ambuye Yesu. Chorelo iye, anachula za mafupa ake.
He said, don't bury me here, but I want to leave every testimony I can that I believe that someday there will be a resurrection up there where those who's had that same inspiration has gone on.
Yanati, musati mundike ine kuno. Koma ine ndikufuna kuti ndikhale moyo umboni uliwonse umene ine ndingakhoze. Kuti ine ndikukhulupirira kuti tsiku lina kudzakhala chiukitsiro. Kutali uko kumene iwo amene anali nako kudzoza komweko anapitawo.
And so could the church say this morning, though fanatically as we are called, though because we believe in the power of the resurrection, though we believe in divine healing and all the supernatural signs that Christ promised, we have to take the side of the illiterate or the fanatic and so forth.
Ndibojorero ukhoza mpingo kunena mawa uno. Ngakhale motentheka, monga ife timachedwa, ngakhale chifukwa ife timakhulupirira mu mphamvu ya chiukitsiro. Ngakhale ife timakhulupirira mu machiriso a uzimu ndi zizindikiro zonse za uzimu zimene Khristu anazilonjeza. Ife tinachita kutenga mbali ya osaphunzira kapena otentheka ndi zina zotero.
No makes any difference what we have to take as long as we know our Redeemer lives and has brought forth the evidence in our heart that he lives and reigns.
Sizikupanga kusiyana kulikonse chimene ife tiyenera kuchitenga. Malingana ngati ife tikudziwa kuti muomboli wathu ali moyo. Ndipo wabweresa umboni mu mtima mwathu kuti iye ali moyo ndipo akulamulira.
Joseph said, I want to make every testimony against the devil that I can.
Yosef anati, ine ndikufuna kuti ndipange umboni uliwonse momutsutsa mdierekezi. Omwe ine ndingakhoze.
So he throwed his bones out there and they laid there for 400 years.
Amen.
Boy, it looked beyond that. People say, what a fanatic. It looked like then a fanatic, but it proved out to be the truth.
Amen.
Chorelo iye anaponyela mafupa ake panjapo. Ndipo iwo anagona pamenepo kwa zaka mazana anayi. Amen. Pakuti iwo amayangana kupyola zimenezo. Anthu amati ndi wotendeka bwanji. Izo zinkaoneka ngati pamenepo wotendeka. Koma izo zinatsimikizira kuti ndi choonadi. Amen.
So will it be to everyone who has this blessed hope of this text this morning. I know my Redeemer liveth. I know it no matter what.
Chorelo izo zizakala kwa aliense yemwali natojie mbegezo chodala ichi changani mauno. Ine ndikudziwa momboli wanga alimoyo. Ine ndikudziwa izo zilibeka nduchiani.
They say, oh, we're prospering here. The whole Egypt is prospered while we're here. All these things, but that didn't make any difference. He knew they were going out of there as sure as the world.
You are Mari. Oh, ife tukulemela kuno. Igubuto yense akulemela pamene ife tiri kuno. Zindu zonse izi. Koma izo, sizinapange kusiana kulikonse. Iye ankadziwa kuti iwo anali wodadzatulukeko kumeneko. Motsimikiza basi monga dziko.
He said, now, take my bones up there and bury them up in Egypt. Up in the promised land, up in Canaan land, out of Egypt.
Yana di sobano, mudzatengere mafupa anga kumeneko. Ndipo mudzaka waike iwo muigubuto. Uko mudziko lolonjezedwa. Uko mudziko lake nani kuchokera kuigubuto.
So when they, Moses come in, another inspired prophet, and he taken the bones of Joseph and tuck them up and buried them in the same field, the same place where the rest of them was buried.
Chorero pamene iwo, Mose anabwera umo mneneli wina wodzozedwa. Ndipo iye anatenga mafupa a Yosefe. Ndipo anawatengela iwo uko. Ndipo anakawayika iwo mumunda omwewo. Malo omwewo pamene onsa iwo anakayikidwako.
He took his way with the rest of them. Why? There was something in him. Something in him. No matter.
Iye anatenga njira yake ndi onsa iwo. Chifukwa. Mnali china chake mwaiye. China chake mwaiye. Zilibe kantu.
You don't hear the rest of the people down there saying anything about it? And, well, anywhere is all right. They just fall anywhere they will. But there was something in him. Something that had the same vision that Job had. The same vision the rest of them had.
Inu simu kuwamva mtu ena. Onse kumusuku akunena chiricho onse zaizo. Chabwino paliponse mpabwino. Iwo amango bwera paliponse pamene iwo angafune. Koma munali china chake mwaiye. China chake chimene chinali ndi masombenya omweo amene Yobu anali nawo. Masombenya omweo amene onsa iwo anali nawo.
No matter what the rest of the world thought, what they'd done, that had nothing to do with Joseph. That had nothing to do with Abraham, with Isaac, with Jacob, with all the rest of them. Something pressed to that promised land.
Zilibe kantu chomwe dziko lina lonse linkaganiza. Zimene iwo ankachita. Izo zinalibe kantu kochita ndi Yosefe. Izo zinalibe kantu kochita ndi Abrahamu, ndi Isaki, ndi Yakobo. Ndi wena onsa iwo. China chake chinkakangira ku dziko lolonjezedwa ilo.
Seemed fanatically, but they wanted it because there was something in them deep calling to the deep.
Zinkaoneka motendeka. Koma iwo ankafuna izo. Chifukwa panali china chake mwaiwo. Chakuya chikuitanira kuchakuya.
That's the way it is today with every believer. There's something in them that presses to it.
Ndimomwe ziliri lero, ndiwo kulupirira aliyense. Pali china chake mwaiwo chimene chima kanikizira kwa icho.
No matter you can try this, that, or that, but there's something presses.
Zilibe kantu iwe ukhoza kuyesera ichi icho kapena china. Koma pali china chake chimene chima kanikiza.
You know beyond a shadow of doubt that there's a city whose builder and maker is God. You know that there's something there. So you press to it.
Iwe umadziwa kupyola mthunzi wakukayikira. Kuli kuli mzinda woumanga wake ndi woupanga ndi Mulungu. Iwe umadziwa kuti kuli china chake uko. Chotero iwe umakanikizira kuicho.
Now, on the day they buried him, of the bones up there, hundreds of years passed, and finally one day unto us a son was born, unto us a child was given. And his name shall be called Wonderful Counselor of the Mighty God, the Prince of Peace, the Everlasting Father.
Sovano, patsiku limene iwo anamuyika iye, mafupa kumeneko, mazana azaka atadutsa. Ndipo potsiriza tsiku lina, kwa ife mwana wamuna anabadwa, kwa ife mwana anaperekedwa, ndipo dzina lake adzamutcha wodabwitsa wa uphungu Mulungu wa mbambu, Kalonga wa mtendere, Atate wosatha.
And he come to the earth, and he come by the way of a manger, poor and degraded, but something in him that knew.
Ndipo iye anabwera kudziko la pansi. Ndipo iye anabwera mwanjira ya kukhola, wosauka ndi wotsikitsitsa. Koma china chake mwa iye, chimene chinkadziwa.
He stood there with one prophecy out of the Bible. He said, you destroy this body, and in 3 days I'll raise it up again.
Iye anayima pamenepo ndi uneneri umodzi wochokera mʼBaibulo. Iye anati, inu muphwasule thupi ili, ndipo mu masiku atatu ine ndidzaliukisa ilo kachiwiri.
He was the only man that could say that, ever was able to make the statement, or ever will be able to make it.
Amen.
I have power to lay my body down. I have power to take it up again.
Amen.
That's right. Emmanuel himself.
Iye anali mwamuna yekha yemwe akanakhoza kunena izo, yemwe anayamba wakhala wokhoza kunena izo, kapena yemwe adzayambe wakhalapo kuti anene izo. Ine ndili nayo mphamvu kuti ndiligoneke thupi langa pansi. Ine ndili nayo mphamvu kuti ndilidzuse ilo kachiwiri. Ndiko kulondola Emanuele mwini wake.
And then when he died, and on the day of his death, they took him down off the cross and they put him in the grave, and he laid there from Friday afternoon until Sunday morning.
Ndiyeno pamene iye anafa, ndipo pa tsiku la imfa yake, iwo anamuchosa iye namutsitsa pa mtanda. Ndipo iwo anakamuyika iye mʼmanda. Ndipo iye anagona mʼmenemo kuyambira lachisanu madzulo mpaka la Mulungu mmawa.
All that wonderful Easter morning, when he arose again and his soul was loosened from the prisons of hell down under, where he went as a sinner for you and I, bearing away our sins to give us a perfect assurance. No reason to doubt anymore. Give it a perfect assurance.
Pamawa wodabwisa uja wa istara, pamene iyana ukaka chiwiri, ndipo moyo wake unamasulidwa kuchokera ku ndende za Gehena musi kutaliko, kumene iye anapita ngati wochimwa mwa inu ndi ine, atanyamulira kutali machimo athu kuti atipase ife chitsimikizo changwiro. Palibe chifukwa chokayikira panonso kupereka chitsimikizo changwiro icho.
He said, because he did that, his soul was cast into hell, because he was a castaway. He was a scapegoat of the Old Testament, who they put the sins of the people up on the scapegoat and turned him out into a wilderness to die.
Iye anati, ine chifukwa iye anachita izo, moyo wake unaponyeredwa mu Gehena. Chifukwa iye anali chotayidwa, iye anali Azazeli wa chipangano chakale, yemwe iwo ankayika machimo a anthu pa Azazeli ndi kukayimasulira iyo ku chipululu kuti ikafe.
Jesus was that scapegoat who had the sins of the people upon him and was cast away and went into hell to suffer the tortures. His body went into the grave to pay the price of our resurrection.
Yesu anali Azazeli ameneyo yemwe anali ndi machimo a anthu pa iye, ndipo anakatayidwa, ndipo anapita ku Gehena kuti akawawirwe kuzunzidwa. Thupi lake linapita mʼmanda kuti alipire mtengo wa chiukitsiro chathu.
Oh my, then on that Easter morning, when he come back up from the grave, where pains of death and hell cannot hold him.
Oh my, ndiye pa mawa wa Istara uja, pamene iye anabwerera kuchokera mʼmanda, kumene ululu wa imfa ndi Gehena sizikanakhoza kumugwira iye.
And when he rose again on Easter morning, not only did he rise, but so come Job, Jacob, Abraham,
Amen.
Isaac, all
Amen.
The rest of them, come in the resurrection in Matthew 27,
Amen.
And appeared to many around in the street.
Ndipo pamene iye anauka kachiwiri pamawa wa Istara, osatiko kakuti iye anauka, koma pomweponso anabwera Yobu, Yakobo, Abrahamu, Isaac. Wena osa iwo anabwera muchiukitsiro mu Mateyu 27, ndipo anaonekera kwa ochuluka ndipo konse konse mmisewu.
That was a seal of their testimony, because they had something in them that said, I know my Redeemer liveth.
iwo achisindikizo cha umboni wawo chifukwa iwo anali ndi dzina chake mwa iwo chimene chinati ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo.
And every man, now they know, God knows that in the days to come, that theologians would get a hold of this Bible. They know that smart men would get a hold of it. That they'd give up their own interpretation to it. That they'd say, oh, it don't mean this, it doesn't mean that.
Ndipo kwa munthu aliyense sopano iwo ankadziwa. Mulungu ankadziwa kuti mumasiku akudza, kuti aza mulungu adzaligwira Bible iri. Iwo ankadziwa kuti amuna anzeru akanadzaligwira iro. Kuti iwo akanadzayika kutandauzira kwawo kwawo kwa iro. Kuti iwo akanadzati, oh iro, siri kutandauza izi. Iro, siri kutandauza izo.
So to make it assured that his great plans in the ages to come will be fulfilled. Listen close now as we close the service. And in the ages to come that his plan will be fulfilled, God gave a definite witness to it.
So nero kuti apange izo motsimikiza kuti madongosolo ake akulu mumibado yakudza akanati adzakwanilisirwe. Mvetserani mwatcheru tsopano pamene peri kutseka msungano. Monga mumibado yakudza kuti dongosolo lake likanati lidzakwanilisirwe, Mulungu anapereka umboni wotsimikiza kwa izo.
We can read it and say, I believe it. That's mental, that's intellectual faith. That's mental theology, but there's something beyond that.
Amen.
That's right.
Ife tikoza kuwerenga izo ndi kuti ine ndikuzikhulupirira izo. Izo ndi mwamalingaliro. Icho ndi chikhulupiriro chalunta. Ndizo za Mulungu za mwamalingaliro. Koma pali china chake chopitirira izo ndiko kulondola.
Not only did he raise up from the grave, but he ascended on high and sent back the Holy Spirit.
Amen.
He went on high and gave gifts unto man, led captive, and gave gifts unto man.
Oh, satiko kauri anauka kuchokera kumanda, koma iye anakwera mwamba, ndipo anatumiza mbuyo nzimu woyera. Iye anapita mwamba, ndipo anakapereka mphaso kwa wanthu. Anatsogolera amunsinga ku usinga, ndipo anapereka mphaso kwa anthu.
And today, after theologians just tamper with the Bible, after church organizations just set up and they say, well, this is what we need, some people buried on the church, some of the saints, we'll dig up their bones and bring them here.
Ndipo lero, adataza Mulungu kusewera ndi Bible, udata kukhazikitsidwa mpingo wa mabungwe. Ndipo iwo akumati chabwino, izi ndi zimene ife tikuzifuna. Anthu ena atayikidwa pansi pa chalichicho. Wena aoyera, ife tikafukula wena amafupa awo, ndikuwabweretsa iwo kuno.
Some of them said, we'll build a church up over the tomb where he was crucified or where he was buried, we'll build a church there.
Wena iwo anati, ife timanga chalichi pamanda pamene iye anapachikidwa apo, kapena pamene iye anayikidwa, ife timanga mpingo pamenepo.
People in material are trying to do materialistic things, but it's such an art. There's nothing to it. It's all nonsense and nothing to it.
Anu muzogwirika, akuyesera kuti apange zinthu zogwirika, koma ndizonyansa chomwecho. Palibe kanthu kwa izo, zonse ndizamkhutu, ndipo palibe kanthu kwa izo.
But the real resurrection is those who've died with him and been born again. It has that no so faith. I know my Redeemer liveth.
Koma chukitsiro chenicheni ndiwo amene anafa ndiye atabadwa kachiwiri. Amene ali nacho chikhulupiriro ndikudziwa chomwecho chija. Ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo.
And God's working with those people with signs and wonders in the Great Commission here, showing that he rose from the dead and showing visible signs and wonders.
Ndipo Mulungu akugwira ntchito ndi anthu amenewo. Ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Ndipo kutumidwa kwakukulu pano kukusonyeza kuti iye anauka kwa kufa ndipo akusonyeza zizindikiro zooneka ndi zodabwitsa.
God bless you. Do you believe it?
Amen.
Do you believe it with all your heart?
Mulungu akudalitseni inu. Kodi inu mukuzikhulupirira izo? Kodi inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse?
May we hurry home now, eat your breakfasts, and return back again at 9 o'clock. And we're going to start the boys out giving their prayer cards at 9 o'clock.
Ife titafulumirira kunyumba tsopano. Mukajeka dzusa wanu ndipo mukabwererenso kachiwiri pa 9 koloko. Ndipo ife tikuti tiwatumiza nyamata kuno kupereka makadi apemphero pa 9 koloko.
And so I say this morning, and the last words upon this year till I return back, the very Lord Jesus that raised from the dead is alive today and can do the very same thing as He promised. These signs shall accompany them that believe, even till I return again.
Ndipo kwa anga ndikuti mawa uno ndi mawu otsiriza pa izi pano mpaka ine ndidzabwerere. Ambuye Yesu yemwe amene anauka kwa akufa ali wa moyo lero. Ndipo akhoza kuchita zinthu zomwezo monga iye analonjezera. Zizindikiro izi zidzasatana nawo iwo amene akhulupirira ngakhale mpaka ine ndidzabwerere kachiwiri.
Though you be cast out, though you be called fanatically, yet He is here in all of His power.
Ngakhale inu mukhale mudatayidwa kunja, ngakhale inu mukhale mukutchedwa otentheka, komabe Iye ali pano mwamphamvu yake yonse.
God bless you. I pray that God will give you an Easter today that you will never forget as long as you live.
Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikupembera kuti Mulungu akupatseni inu Easter lero. Kuti inu musadzaiwale konse utali wonse pamene inu muli moyo.
Now, you say, are you against them, the people going to churches and big crosses and so? No, sir, my brother.
Sobano inu mukuti, kodi inu mukutsutsana nawo anthu awo amene akupita kumipingo ndi mitanda yayikulu ndi choncho? Ayi bwana, mbale wanga.
Those things, as good as they may be, it's just like getting, here's what I think about those big churches. Say, oh sure, if the Lord would give us a great big place, I'd appreciate it.
Zinthu zimenezo, zabwino monga izo zingakhale ziri, izo zangokhala monga kutenga. Pano pali chimene ine ndikuganiza za mipingo yayikulu imeneyo. Inu mukuti, oh Zedi, ngati Ambuye akanatipatsa ife malo akulu, ine ndikanayamikira izo.
But here's my analysis of that. Did you ever think of going down here to the foundries and factories and building a great long passenger train, plushing the seats all pretty, polishing the great whistle on top, and putting the engineers in there without any steam to pull it with? See?
Koma pano pali kugamula kwanga kwa izo. Kodi inu mnayamba mwaganizapo zopita kumusi kuno kuzipala ndi mafakitale. Ndipo akumanga sitima ya ikulu ya itali yonyamula wanthu ya makono ndi mipando yonse yokongola yopukutidwa ndi wenzulo ya ikulu pamwamba pake ndi kuwaika woyendesa mkati umu popanda mpweya uliwonse kuti uziko kaiyo. Mukuona?
It wouldn't do a bit of good. I'd rather have a hand car somewhere with some steam in it than I have all of that, wouldn't you? That's true.
Inu basi izo sizikanati zichite ubwino wapang'ono. Ine kunali bwino ine ndikhale ndi galimoto yopukusa ndi dzanja kwina kwake. Ili ndi mpweya mwa iyo kuposa kukhala ndi zonse izo. Si choncho inu? Chifukwa iwe upita nayo kwina kwake. Ndizozoona.
So now just simply remember that the real resurrection, the real thing.
Cholero tsopano ingokumbukirani mophweka kuti chiukitsiro cheni cheni chinthu cheni cheni.
You say that thing can run by itself out down there. How can it run? Prove it to me. That's what we've done. We flushed the seats. We polished the whistle.
Inu mukuti chinthu chimenecho chikhoza kuyenda pachokha kutali uko. Icho chingakhoze kuyenda bwanji. Mutsimikizire izo kwa ine. Ndipo ndizo zimene ife tachita. Ife takonza mipando. Ife tapukuta wenzulu.
We have polished the scholars that teach with great theology and use great big words that are just great things that they study in the dictionary all night for a sermon nearly. They get to bring it up the next morning, the great swelling words. But brother, to me, that's nonsense.
Ife tawapukuta maskolala kuti aziphunzisa ndi za Mulungu zazikulu ndikumagwirisa ntchito mawu akulu-akulu amene angati basi zinthu zazikulu zimene iwo amazipunzira mu dictionary usiku wonse kwa ulaliki pafupi-fupi kuti adzafikepo zazitulusa izo mawa wotsatira mawu akulu ofufuma koma mbale kwa ine zimenezo ndi zamkutu.
Give me Christ, give me the resurrection,
amen.
Give me the evidence in my heart that Christ raised from the dead.
Amen.
That settles it to me. Amen.
Dipatseni ine Kristu, dipatseni ine chiukisiro, dipatseni ine umboni mu mtima wanga kuti Kristu anauka kwa kufa. Izo zikhazikitsa icho kwa ine. Amen.
Give me something that I can say was Paul. In that great dark chamber sitting there before me is a marvel. I'm no baby no more. And I know every time my heart beats, I'm going towards that great dark chamber that I call death.
Ndipatseni ine china chake chimene ine ndingakhoze kunena. Ndi Paulo wakale. Ndi chipinda chachikulu icho cha mdima. Chili pamenepo pasogolo pa ine. Monga wachivundi. Ndipo ine sindine khanda panonso. Kuri ine ndikudziwa ndawi iliyonse imene mtima wanga ugunda. Ine ndikupita chakuchipinda chachikulu chimenecho cha mdima uko chotchedwa imfa.
Every time in one day it's going to take its last beat and I've got to enter that chamber of death with every mortal.
Ndawi iliyonse ndipo tsiku lina iwo udzalenga kugunda kwake kotsiriza. Ndipo ine ndiyenera kuti ndidzakalowe mchipinda chimenecho cha imfa. Ndi wachivundi aliyense.
But I want to say with Paul, that great apostle, as he said, I want to know him in the power of his resurrection. That when he calls from among the dead, I'll come out with him at that time.
Koma ine ndikufuna ndizanene ndi Paulo mtumwi wankuluja. Pamene iye anati, ine ndikufuna kumudziwa iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake. Kuti pamene iye ayitana kuchokera pakati pa akufa, ine ndidzatulukamo. Ndiye pandhawi imeneyo.
That's what I want to know him this morning. That's what I'm thankful to God I do know him in the power of his resurrection.
Amen.
That I know my Redeemer liveth.
Ndi George mene ine ndikufuna kumudziwa iye mawa uno. Ndi George mene ine ndili wothokoza kwa Mulungu. Ine ndikumudziwa iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake. Kuri ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo.
These blinded eyes that was once blind has been opened. This little old frail body of about 125 pounds, staggering about here, has been, flesh has come upon him.
Maso akungu awa amenenda wina anali akungu atsekulidwa. Thupi laling'ono ili, lokalamba lofoka, lapafupi mapaundi zana, ndi makumi awiri ndi asanu. Likuzandima pano lakhala lili, nofu.
This heart that was once black with sin has been made white. These desires that used to love the things of the world, they died 23 years ago, and it's rose again now.
Ntima umene ndawina unali wakuda ndi chimo, iwo wapangidwa kuyera. Zikumbo izi zimene zinkakonda zinthu za mdziko, izo zinafa. Zaka makumi awiri zapitazo ndipo ilo lauka kachiwiri tsopano.
And these mortal eyes that I look through, I have been privileged by the grace of God to see the lame walk, the blind see, oh, the great signs and wonders and the powers of God. I know my Redeemer liveth.
Boma swajivundi awa amene ine ndima yangana kupyoleramo, ine ndakhala nawo mwayi mwachisomo cha Mulungu, kuti ndiziwaona olumala akuyenda, akhungu akuona. Oh, zizindikiro zazikulu ndi zodabwisa ndi mphamvu za Mulungu. Ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo.
I know it beyond a shadow of doubt. I know it. I know it.
Amen.
I know it.
Amen.
Deeper liveth. Amen. Continuing all the time.
Ine ndikudziwa izo kupyola mthunzi wakukaika. Ine ndikudziwa izo. Ine ndikudziwa izo. Ine ndikudziwa izo muomboli wanga ali moyo. Amen. Mopitirira nthawi zonse.
Though my reins consume within me, though my tongue cleaves to my lips, though the skin worms eat up the body, though a tombstone is erected, yet I know my Redeemer liveth.
Amen.
Amen. Shall we pray?
Gakale imsozanga zitadie kankadimwa ine. Gakale lirimelanga litaganilira kumilomo yanga. Gakale mbusi zakungu zitalidia tubilanga. Gakale atandimangira mwala pamanda. Komabe ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo. Amen. Tingapemphere ife.
Heavenly Father, we thank thee this morning for this resurrection.
Atare akumwamba ife tikukuthokozani inu mmawa uno chifukwa cha chiukitsiro ichi.
Oh God, once the sinner bound by the chains of sin, once imprisoned with circumstances, haughty, spooky, afraid of death, prayed to meet you, but one glorious day there come a resurrection from that.
Oh, Mulungu, poyamba wochima, womangidwa ndi zingwe za chimo, poyamba mundende, ndizo chitika, zama lubwe lubwe, mwachi puku puku, kuopa imfa, kuopa kukomana ndinu, koma tsikulina la ulemelero, pamenepo panabwela chukitsiro,
Christ arose in the heart, and today we have this great assurance. Today He lives supremely, and we thank Thee for Him.
Christu anauka muntima ndipo lero ifetirinacho chitsimikizo chachikulu ichi lero iye ali moyo mwapamwamba ndipo ife tikukuthokozani inu chifukwa cha iye.
And we pray, Father, now that You'll bless this little audience that we've gathered. May the Holy Spirit rest upon each one.
Ndipo ife tikupemphera Atate tsopano kuti inu muadalise omvetsera apang'ono awa. Ndipo ife tasonkhana. Mulole mzimu woyera wanu upumule pa mmodzi aliyense.
Be thou with us through the coming service, Lord. And may the Holy Ghost come into our midst this morning and heal every sick person that's in the building. Grant it, Lord.
Inu mukhale ndife kupyola musonkhano ukudzawu, Ambuye. Ndipo mulole mzimu woyera ubwere pakati pathu mmawa uno ndi kudzachiza munthu wodwala aliyense yemwe ali mnyumba muno. Perekani izi, Ambuye.
May the people go away from here to remember this Easter forever. Grant it, Lord.
Mulole wanthu azipita kuchokera pano kuti azikakumbukira Easter iyi kwa nthawi zonse. Perekani izi, Ambuye.
And may the great powers, may the great angels that roll away the stone on Easter morning, may they stand present today to roll away every stone of doubt, every fear, every discord, take it from the hearts of the people.
Ndipo mulole zimphamvu zazikulu, mulole angelo akulu amene anagubuduza nauchotsa mwala pa mmawa wa Easter. Mulole iwo ayime alipo lero kuti adzagubuduze mwala uliwonse wakukayikira mantha aliwonse kusagwirizana kulikonse muzichotse izo ku mitima ya wanthu.
Grant it, Lord, that the Holy Spirit might come down in great power and have access to everyone. Grant it through Jesus Christ's name, we ask it. Amen.
Perekani za Ambuye kuti mzimu woyera ukhoze kubwera pansi mwa mphamvu ya ikulu. Ndipo ukhale ndi kufikira kwa aliyense. Perekani izi kupyolera mu dzina la Yesu Khristu ife tikupempha izi. Amen.
Let's stand.
Tiyeni tiyime.
Voyamba tukalaza Zimuoyerawu Wanano hane mbata Komana pa maundu Jana zambuye Yesu Anampachi taye Analali kira kutu zimu Ukaprumu sa antu Ikukabe makazinde, ukukamadazi, utenda wanzi oera. anapera tonaru utenda wanfaira ukamaka wana mukenda potepano anatusa chimo anawakwinyisa iwo anamupa nyamu Kumana pamunzi, anabere kanzimu, nagalumi kyunza nandi, kamalo pereka moyo, unalipe kuyoni paulo, diohane wa umulungu, anabere kanyoyo kuti, utenga uzi wala, Anasaka niza magaza Munga nene liyakale Mlima wa mungu Auziwe mona Nyoyo bansi paguwa Ikulira mpakaliti Kujambuye alani Anakita zora kwa Kumakukalawena Apeleke makazi yao Wautenga wanzi mwanewa Nisinge opila Kukukabe makazi Utenga Utenga wanzi mwanewa Kukukuka makazi Magazi ya opunzira Anapela chonari Utenga wanzira Oera Ukuka magazi
Don't you love him? We sing that little song because we believe that the Holy Ghost gospel is still dripping with blood.
Kodinu simu kumukonda iye Ifeti maimba nyimbo ya ingono emeneyo Chifuka ife, tikukulubira kuti, utenga wanzimu oyera, ukadauka ndi magazi.
It's a way of persecution, it's a way of misunderstanding. That's right. The world don't know it. The world never knew it. The world will hate you. But be of a good cheer, I've overcome the world.
Ndiyo njira ya kuzunzirwa. Ndiyo njira ya kusambeserwa. Ndiko kulondola. Dziko, silikuudziwa iwo. Dziko silima udziwa mkomwe iwo. Dziko liza kudani inu. Koma mukalaji sangalalo chabwino. Ine ndaligonjesa dziko.
They don't understand it. The preaching of the cross is foolishness to them that perish. But there's something down in the believer's heart that says, I know my Redeemer liveth. I know it beyond a doubt.
Iwo sama umvetsa iwo. Kulalikira kwa ntanda ndi zopusa kwa iwo. Amina kuonongeka. Koma palichina chake pansi muntima wawo kulupirila amati. Ine ndikudziwa mwomboli wanga ali moyo. Ine ndikudziwa izo kupyola kukaikira.
Everybody feel good, say amen. Now shake hands with somebody standing near you, say praise the Lord. That's fine.
Aliyensa kumvelera bwino ati amen. Sovano gwiranani chanza ndi wina amene waima pafupi ndinu. Muri ambuyale megezeke, ambuyale megezeke, ambuyale megezeke, ambuyale megezeke. Dizoza bwino.
Take your position this morning with Christ. He raised from the dead. Take the way with the Lord's despised you.
Tenga ni malo anu mawauno ndi Kristu, iya na uka kwa kufa, tenga aninjila ndo onyo zedo hapa ngono, ambuye.
All right, now shall we bow our heads just a moment. And now remember the service is just in a few minutes again. We'll start again now at 9 o'clock. Prayer cards will be given out.
Chabwino, sobano, tinga wera mitse, mitu ya atumbi ndiyoka. Nipo sobano kumbukirani, mautumiki, mumamini di pangono kakajiwili. Ife tiamba kachiwiri sopano pa 9 koloko, makada pembero azaperekedwa.
10 o'clock,
The Lord willing, the preliminaries will start. Preaching service will start around about this, about 10, I suppose.
Teni kologo ambuya galola, agalambula bwalo adzayamba. Utumiki wakulalikira udzayambika pofika pafupi iyo, pafupi. Pafupi teni ine ndikuganiza.
And you be here early at 9 o'clock to get your prayer cards. And the boys will be here giving out the prayer cards at 9 o'clock this morning.
Ndipo inu mudzakhale pano molawirira pa 9 koloko. Kuti mudzatenge makadi anu apemphero. Ndipo anyamata adzakhala ali pano akupereka makadi apemphero pa 9 koloko mawa uno.
All right. Now hurry home. If you have to eat, go ahead. If you don't, come back without breakfast. My, we eat too much anyhow.
Chabwino. Sovano pulumirirani kunyumba. Ngati inu muyenera kuti mukadye, pitirirani. Ngati simukatero, mukabwerere wopanda kadzusa. Mai, ife timadya mochuluka kwambiri muli monse.
So then, come back fasting, rejoicing, met your heart light. Just keep that in your mind. I know my Redeemer liveth. I know He does. The joy bells ringing in my heart because He raised, I will raise also.
Chorero ndiye, mukabwerere mukusala. Mukusangalala lolani mtima wanu ukhale mwabwino. Mungu zisunga izo mumalingaliro anu. Ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo. Ine ndikudziwa iye ali mabelo achisangalalo akuimba mu mtima wanga. Chifukwa iye anauka. Ine ndidzauka naonso.
I'm already temporarily, positionally raised with thee now, sitting in heavenly places in Christ Jesus.
Pakuti ine ndili kale moyembekezera mwapa malo woukisidwa limodzi ndi Yesu pano. Ndikukhala mu malo a mwamba mwamba mwa Kristu Yesu.
Now, let's bow our heads everywhere in the building. And I've asked Brother Beeler, one of the pastors here, Brother Tom Mirith, I've seen him back there too, we'll use him in the service a little later on.
Sovano, tiyentweramitse mitu yathu. Paliponse muchipinda, ndipo ine ndamufunsa mbale Bila. Mozi wazi busa pano. Mbale Tom Meredith, ine ndinamuona iye kumbuyo uko aponso. Ife timugwirisa iye ntchito mutumiki kanthawi kenako.
And now, Brother Beeler, if you'll step forward while everybody with your head bowed in prayer, we'll ask him to dismiss us in prayer. All right, Brother Beeler, if you will.
Ndipo tsopano mbale Beeler, ngati iye anga ponde patsogolo, pamene aliyense ali ndi mutu uwo weramitsidwa. Mupemphero, ife timupempha iye kuti atibalalitse ife mwapemphero. Chabwino mbale Bila ngati inu mungatero.